were so happy tonight, Brother Branham was just asking me if I had a message. He hadn't gotten a hold of me, but he don't have to get a hold of me. Hey, man, I'm glad tonight. For I said I esteemed it very highly that he's even here. And I'm thrilled more than anything I've got for Christmas to know that he's here. And so may the Lord bless him as he comes tonight. If he just stood here, it'd be all right. Praise God. But I'm glad he's here. May the Lord bless him as he comes.
Thank you. Ngiyabonga mnakethu Neville, ngiyabonga. Sanibonani kusihlwa bangani. Bengitsi kumnakethu Neville ngitamile kumshayela ekhaya lakhe kulenzambamba. Ngathi kubantu labavela endase Georgia nemacenselo evikini leliphelile. Kuthi bengingacabangi ukuthi ngidoba lapha namuhla ngoba labanengi bebantu bayeda. Futhi noko kuKhisimusi niyathi bantwanyana labancane ningeke nibatshele lokwehlukile. Bona nje sikhathi sakhisimusi sabo. Kuthi bebangeke babe nelisokisi labo lelincane lelilengako. Bekuyoba khona lokuthide. Lisiko ngisho nasesiveni sakithi kuthi balengisa lisokisi. Nalenye into lethide. Ngani? Ngakwenda ngesikhathi ngisengumfanyana. Kuthi futhi naloku nje kukhweshe kakhulu embhalweni. Indlela levuthiwe njengoba injalo. Noko bantwanyana ba beva labanye bantwanyana bathi yebo ke ngithole lokhu kwakhisimusi nginaloku. Bafola abancane bema batungelede. Bukani niyati. Mine ningeke nibende baconze niyabona na ngakho nje Khisimusi ulapha akayinzawo ya futhi akusilo lusuku lokutala lenkosi yethu sikhathi leyatalwa ngaso manje uma ungafika kuyakho emephini leyibhola emhlaba bese niyabuka iJudiya ingaphasi nje kakhulu kwelayini lelijuba umhlaba emkhathini njengalokhu kungetulu kwalo ngakho siyathola eJudiya kuleto tinsaba etulu lapho kuthi kunelichwa hey likhitsika kakhulu kunaleli khona lapha ngakho belusi bebangeke babe se entsabeni ngaleso sikhathi beluse timvu tabo futhi lenye into yena kwakuyophikisana nayo yonke imvelo niyabona na emawundlu nalokunjalo atalwa enhlasahlobo hayi ngalesikhathi lesi seminyaka emawundlu akatalwa manje timvu letinsikati atitali liwundlu manje futhi beka liwundlu laNkulunkulu niyabona ngakho lapho watalelwa ngakhona basho njalo ngamabasa ngalesinye sikhathi ekhathi namabasa into lefana naleyo kodwa lokhu kungu 25 wengongoni then ukwenda kube lusuku lokutalwa lolu lusuku lokutalwa lwaNkulunkulu welilanga niyabona na ngubhalimi waseRoma uNkulunkulu welilanga niyabona na nelilanga lisekhathi ngqo ngalapha manje uthi kusukela mhlathi ngemashumi lamabili kuyathi ngemashumi lamabili nesihlanu kwakungesikhathi liselekisi lemaRoma emgubheni welusuku lokutala lwaNkulunkulu welilanga futhi ngako bathi yebo ke manje kujabulisa bobabili umKristu neliheden sitokwenda esikhundleni saNkulunkulu welilanga indvodzana yaNkulunkulu naNkulunkulu welilanga nzawonye ngako sitokuhlanganisa konke nzawonye uthi sikwende kube lusuku lokutalwa lolufana ngako futhi sikwende mhlaka 25 ngako kwabonakala kujabulisa buhedeni nelibandla lemthethoke ebandleni lekucala laseRoma kwaku nje kwakulungile kubo ngako bebangenandzaba ngako bakwenda kokubili uNkulunkulu elilanga nelusuku lokutalwa kwendvodzana yaNkulunkulu manje lusuku loluthi kunado tonke eminyakeni kuhambisana cishe tingemashumi lamabili nakunye noma tingemashumi lamabili nakubili busuku lobudze kunabo bonke ngiqondze lokho eminyakeni kuhambisana cishe tingemashumi lamabili nakunye noma tingemashumi lamabili nakubili kanzi ekuchubekeni kwelilanga netinkanyeti lilanga liyagcuma nje liyabuya manje atocala nje kuba mathe ngemizuzwana lembalwa noma imizuzu futhi ke ngalesinye sikhathi enhla ngenhlaba noma ngakholwane sinelusuku loludze kunado tonke eminyakeni ngako kodwa Khisimusi akayinzawo ngako si akukho lesingakwenda emathayi lethe lishuku akayinzawo ngiyawatonza kodwa alapha akayinzawo kunjalo besifazane labangake mbathi abayinzawo dikindi ayitinzawo ngiloko kuphela ditochubeka tibe timfisha ngaso sonke sikhathi ngako kude lengakwenda ngako ngithi nje kuliphutha hlala nako futhi loko kunjalo sono asinzawo asinzawo sitoba nako kuqhubeke njalo njalo ngako nje akuyinzawo aze Jesu abuye futhi tonke letindlo lethi atiyinzawo manje angikholwa ake ngikucacise lokho Angikholwa ukuthi Jesu bekangakukhathalela ukuthi sukuluni lenikhonda ngalo lusuku lekutalwa kwakhe. Uma tingemashumi lamabili nesihlanu, tingemashumi lamabili nesithupha, noma ngabe kungumabasa, inkwekwedi, inhlaba, kolwane, noma kungaba kunini, kude nje nikhonde, mkhondeni nganoma nguluphi lusuku.
Here's what it is. They have taken the sacredness.
Kodwa naku lokungiko. Bathethe bungcwele kuKhisimusi. Bakwenta hayi Khisimusi kodwa lusuku lwekukhonda kodwa umgubho. Niyabona na.
We do not you hear people say we're going to celebrate.
Asi uva abantu bathi sitogupha Khisimusi. Liphutha lelo. Asikafanele inhlobo sigubhe Khisimusi. Khisimusi lusuku lwekukhonda hayi umgubho. Sigubha lusuku lwekutalwa kwaLincoln. Sigubha lusuku lwekutalwa kwaWashington. Kube bewusendase eningizimu lejulile. Besiyogubha lusuku lwekutalwa kwaLee noma Jackson. Lusuku lwabo lwekutalwa kungumgubho. Kodwa lusuku lwekutalwa lwaKristu ngiyakholwa kufanele kube lusuku lwekutehlukanisela kukhonda esikhundleni sakusihlwa. Ngebantu labandleni ngemadolo abo bakhuleka babonga uNkulunkulu ngalesipho sibili sakhisimusi ngicathulo letintondomele nebuso lobupendiwe nemajazi lanemisila futhi banatha emathamo enkantini ayabidwa kulinye nangalinye futhi inkantini lebita emashumi etinkulungwane letiphindwe kati inkulungwane temadola netigazo nabosikilidi batoniketwa kusihlwa ngesikhathi tinkulungwane talabaphuyile labancane bantwana labalambile balala bangenalutho labangaluluma kutsi badle noma indzawo yekubeka inhloko yabo kukhonda lesikudzingako umgubho ngiloko lesinako oh loko kulungile loko akusiko akukalungi kodwa ngeke sakumisa akuyindzawo sine sitoba na Khisimusi ngqo ngalokufanako nje futhi leligama lelithi Khisimusi Khisimusi livela egameni lelithi limisa la Kristu limisa la Kristu K H I S I M U S I niyabona na
Christmas it's a Catholic
limisa la Kristu lisiko laseKatolika futhi yami lencane lenye imadodakade ami angisambithi inhlobo ngalomncane bekhi bekafanele abhale indzaba ngalolunye lusuku esayensini yetinganekwane ngalokungcwele ngase ngithi vele ubhale ngaSanta Claus nguloko ke Santa Claus uthethe indzawo yaKristu na Santa Claus akuzange sekube nemuntu lonjalo niyabona na ngekwelucobo kulisiko leKatolika hayi noma yini lokuphathelene nemaprotestani noma yini ngako niyabona noma Khisimusi noma kutalwa kwaKristu mhlobo kodwa Santa Claus akayinzawo kodwa ngalelinye lilanga Jesu uyofika ukuthi ahlale ngiloyo lesimfunako manje nginesiciniseko nginganqonota umnakethu Neville atsathe lepulpiti kusihlwa ngoba kukuthi ngibatshelile abantu ukuthi ngitokwesha namuhla futhi uma ngesile futhi ngisho lutho ngitokwenta itheyi futhi ngiyethemba ukuthi ba ninaso sicopha mavile sihambako ninaso na yendani itheyi noma ngabe uma moya lo ingcwele ngesikhathi semhlangano wakhuluma noma yini kutaba ukuthi batawu muva niyabona na ngina leminye imibhalo na kanjalo njalo lebhalwe lapha sihloko lesincane futhi angathi ngiyethemba ukuthi inkosi itokubusisa kodwa into yako ikuthi ngalokho ejwayelekile kulobu suku lobu bangelisondo bantu bangephandle lapha cishe ngensimbi yemfica noma imizuzu lelishumi kamuva futhi nitoba kahle kuphuma ngaphambi kwensimbi yekucala ngako kodwa ngicabanga ukuthi likhona liwasha ini lokuthide inkonzo yasekhathi nebusuku inkonzo cha hayi kusihlwa cha ukuthi bekacabanga ukuthi mhlawumbe benginako kuhlangahlangene lobu busuku beminyaka lomusha yebo ke silindzele esikhathi lesimnanzi busuku beminyaka lomusha kuleso sikhathi lapho thine sonke bonke bazalwane bayangena futhi sinenhlanganyelo lenkulu lomunye nalomunye ebusuku beminyaka lomusha manje kodwa benginidlalisa nje ngaloko futhi ngiyethemba lokho akukangeni etapeini awusho ngale lelinye lilanga Enda itheyipu ngangqunza lendvo cishe emahlandla lamanengana futhi futhi ngona itheyipu ngaloba buKristu buchathaniswa nebuhedeni lamatheyipu onakala ngako uma emathepu adlala noma angena ngifisa kwangathi noma ngibani lo wathathako angetha eminyango vule umnyango nje noma lokuthite kude ngathi ukuthi seyicalile manje ngitobona ukuthi lendvo lena ivuliwe uma isebenda kulungile Kulungile lokho kuhle ngito kumbonya ngiwelele ngakulolu lolunye luhlangothi bengingakakwejwayeli
Well I want to take this opportunity to thank this church
Yebo ke ngifuna ukuthatha leli thuba kubonga leli bandla nemalunga alo ngetinto letinhle leninginikete tona ngakhesimusi esikhashana ndesendlulile indvodzana yami yangena yase inginika libhokisi lelikhulukade uthi bengisekhathi egameleni lami lekudadisha nidadisha ngalivula ngase ngithola isudu lensha yetimphahla letivela kuleli thabanekele netindvo letincane leticondzene nami bantu labangithumelele tona etulu lapho nje lengingakade ivule aze Joe angene kusihlwa futhi avule takhe futhi ke ngiyakuthokotela sibili lokho inkosini busise ngifisa kwangathi benginganiketa tipho takhesimusi kuwo wonke umuntu ngingeke ngikhone kukwenda niyathi ukuthi kunjani ungeke nje ukwende ngiloko kuphela uma uniketa munye kukhombisa kuhlonipha kanjalo ungeke nje ukwende umfundisi angeke nje akwende lokho Futhi ngiyaqonda ukuthi umnakethu Neville manje ekuseni uniketwe sipho selijazi lelisha ngibonga kakhulu kini nonke nemnakethu kunemfihlo lencane kuloko leyo Billy Paul nami lesiyadiko niyathi nginesa kakhulu nganoma yini ngichubeka noma kunjalo mayelana nanoma yini Billy ungitshelile ngale lelinye lilanga wathi uyathi babe bengingale esuphamakethe Futhi wathi ngihlangane nabani lapha yana bekane kuchachathela lokuncane ephimbeni lakhe nakethu Neville futhi wathi bekagcokela ijazi lelikhulu abukeka kabi futhi ngathi ngabe lami lingamenela yini futhi ngako futhi wathi cha uyindoda lenkundlwana kunawe ngako ngathi oh ngiyehla nje futhi ngimtholele linye ngako khona ke ngithola lisheke lami ebandleni lapha njengoba enda ngako ngaleso sikhathi Billy weta akijima nalelikhulukati ligama lelinemtselela futhi amamatheka ebusweni bakhe babe libandla litomtholela linye yebo ke ngiyathi libandla impela belingakhona ukuthi mhlawumbe limtholele lelincunywana kunalelami ngako ngacabanga Loko kuyamangalisa nje kude sonke sibe nako kodwa siyathi ukuthi kufika endzaweni lenhle sibili kumnakethu Neville adzinga lelo bhantshi niyathi ngifuna kunitshela indlo letsite lencane ngaloko bengifunda emlandweni ngiloko kuphela lengkwendile emavikini lambalwa lendlulile dinyanga noma letimbili bekukuthatha umlando weBhayibheli Ngake ngafunda incwadi yami yokuqala kwakuli testament lelidzala lokho uNkulunkulu lebekangiko eTestamentini lelidzala ngase ngithatha iTestament lelisha futhi ngibone ukuthi uNkulunkulu bekayini kukucathanisa namuhla ngoba ngiyathi ukuthi utofanele ahlale afana niyabona na khona ke kunenzawo yinye libandla lengigejile lokho kwakusemkhathini wesikhathi sekuhamba kwempostoli yokugcina kuze kube sekufikeni kweminyaka webumnyama ngesikhathi libandla lasekhatholika lingena ekubuseni balahlekelwa ngiyo yonke imimangaliso nabo bonke bunkulunkulu baphuma ebandleni yonke into futhi ngifuna kwathi ukuthi kwendekani ngaleso sikhathi Ngako ngitsethe nje leminye emilandwe lemidzala kakhulu kunayo yonke lekhona njenge ya Hislop lethe emaBhabhiloni lamabili kanye nalethe libandla letihambi ya Broadbent incwadi ya Fox yalabafela lukholo bobabe basemva kweNicaea umkhandlu waseNicaea umkhandlu wangaphambi kweNicaea nabo bonke labo somlando labakhulu lobhalwe ngaletho dikhathi impilo yawo onke lawo madvodza laligugu ngesikhathi netifundza Bekubukeka ungathi bengiva yalomfelo lethi sihlabelelo sekuphila impilo themadvodza lamakhulu tonke tiyasikhumbuta singenda impilo tethu tibe tinhle kakhulu ngekwehlukana sishiye emva kwethu dinyathelo emhlabathini wesikhathi Ngesikhathi ngibona lawo madoda nebafati labendlula kuko lemuva lena futhi siyabona ukuthi asime nelivangeli elifanako futhi ngesikhathi bashumayela lelivangeli elifanako into lefanako leyendeka eTestamentini lelidzala liTestamenti lelisha bese ke kufana impela nje ngako loko kulinikeza munye lababili bofakazi labathathu lonke livi liyemukelwa uNkulunkulu lofanako lowasebentana nebaprofeti labadzala wasebentana nebapostoli futhi wasebentana nebazalwane baseNaisiya yangaphambili futhi nangu namuhla asebentana ngendlela lefanako nebantu bakhe ngetibonakaliso lefanako timangaliso lefanako livangeli lefanako emandla lafanako uNkulunkulu lofanako yonke into nalabathathu njengafakazi ngithi kuthi leli liqiniso leli liqiniso uNkulunkulu wakunikeza ematestamenti lamathathu niyabona na lowo mlandvo uLibhayibheli liwumlandvo waloko uNkulunkulu lebeka ngiko ngako umlandvo weTestamenti lelidzala liTestamenti lelisha ngumlandvo weTestamenti lelisha nemkhandlu waseNaisiya nabo babe nemkhandlu wasemva kweNaisiya ngumlandvo welibandla ngaleso sikhathi futhi manje umlandvo wenda nje njengoba wawunjalo lokuthi lomlandvo awuyuze ubhalwe cha sekusondzele kakhulu ekubiyeni manje
God help a man in these days people who try
futhi uNkulunkulu usitha umuntu kulethe insuku lethe bantu labetama kufuna kuhlonishwa bantu emadoda letama kudenda adume noma emkhathini wetidalwa letibantu anati yini kuthi isidalwa lesingumuntu uma sibhubha konke loko kubhubha naso na
But seek to gain the heavenly treasures.
Godwa funa kuzuza ingcebo yasezulwini. Angeke ize yendlule. Ngibusiso taNkulunkulu letitsabukile tiphumule etikwenu nonke. Ngibatshelile kusihlwa ngalokuvamile kulisiko lami kuya esontweni zabanathithe ngelisono. Uma ngingaphumelela, mina namuhla manje ekuseni bengifuna kwehla kabi sibili, futhi ngive umlayedo wemnakethu neveli. Kodwa emva kwenda leso sethembiso, konake bengingafuni kusephula. Ngakho ke ngetamile kulalela imisakato. Uthi nalokunye njalo njalo uthi konke lenkuvile beku masinyane emva kwalenkonzo sonke sitohlangana ngephandle egamelweni lekudla kwasemini futhi sibe nelikhofi ndzawonye futhi sito selifike phi libandla na lidlangala kungani ungasho nje kuthi lidlangala esikhundleni selibandla libandla likafanele kwenda lokho libandla alisiyo inkonzo yelikhofi noma emadina noma kudla kwakusihlwa netindvo letinjalo siba nesidlo nenkosi libandla ngulapho la sicocisana khona nayo ngathi kumkami sithandwa sengiba ngilogeka kakhulu ngiyakutonza kwehlela ethabanekeli noma kungena epulpit oh ngisachubeka ngikhula kubonakala ngathi ngiba kabi kakhulu futhi angifuni kuba ngiloko kanjalo kodwa kukhona into lengikhathi kimi lengichubako kuthi ngibe kanjalo ngase ngithi ngabe ngilahlekelwa ingqondo yami na kungani ngingahambi naso sonke sithuku na Kungani ngingahambi njengalala abanye bazalwane na? Kungani ngingatholi inhlangano? Ngakhe kuyo njengoba benda na? Noma kungani ngingakhoni kuphuma futhi ngiyekele kubethela labantu netinto letinjalo na? Kungani ngingakwendi na? Ngathi ke ngiyacabanga ngabe sengilahlekelwe ingqondo yami na? Ngase ngibuyela evini futhi nako ke ngifanele ngihlale nalelo livi. Ngathi mina kube bekungasiko ngenxa yelivi laNkulunkulu uthi ngathi kuthi kwakunaNkulunkulu bengingatakhela indlu lencane yetingodzo zabanathithe emuva le eBritish Columbia emuva le enhla eCanada etinzabeni lapho ngingeke ngikhone kubona sidalwa lesingumuntu kanye ngeminyaka uthi lapho ngeva liphimbo laNkulunkulu emifudlaneni lehlokomako uthi ngimuve ngesikhathi amemeda empisini esicongweni sentsaba Ngangitova lapho ahleba ngetihlahla letinkulukati uthi ngibuke buso bakhe lokuthandzekako esibukweni selichibi uma siveta lelo liqhwa lelivale tinsaba ngani bengakhonda uNkulunkulu suku tonke tekuphila kwami emuva ekhathi lapho ngiyathi ukuthi ngidothola lokunengi sibili ngaNkulunkulu emuva lapho kwendlula kulalela emakhofi ekudla kwakusihlwa nemaphathi elitiya nalolonke loluhlobo lwendlo lesinayo namuhla lebitwa ngelibandla tivumo kholo netinkolelo netingoma nako konke lokunye kutsatsa indzawo yelivangeli kungcono ngifunze lomunye umbhalo angaze futhi ngiqale manje ngaphambi kokuthi sifunde asikhulume nalowo lowalibhala sisakhothamisa tinhloko tethu wonke lonesicelo kusihlwa lobu kubusuku lobendlulela khisimusi kungahle kube nentfo lenjengalena oh nkosi nginekubonga enhlitweni yami ngakristu futhi ngifuna nje kusondzela kancane manje kunakucala angifuni kubuyela emkhombeni esibayeni kodwa ngifuna kwenta enhlitiwe yami ibe ngumkhombe hhayi wakristu losamunya kodwa kristu longunkulunkulu imanyueli
Would you just let it be known by your uplifted
Ungakwatisa nje ngesandla sakho lesiphakanyisiwe kuKristu na. Inkosi kuphe sicelo sakho.
Heavenly Father, now we are
Baba losezulwini. Manje sibuthene endlini lebitwa ngendlu yemkhuleko. Indzawo lapho sibuthana khona kutokhonda inkosi Jesu. Kuyo yonke imisebenzi yayo lemikhulu. Nekufundzisa livi lakhe nekukholwa ukuthi ulivi Siyakubonga ngalobusuku lobu nemathuba abo lelibekwe embi kwethu.
Bring the word of the living God to a living people.
Kuletha livi laNkulunkulu lophilako kubantu labaphilako. Futhi ikakhulukati kulabo labaphila kuKristu Jesu lovuselelekile wadalwa kabusha waba didalwa letinsha. Futhi nelithuba kuthi sikhombise lamaqiniso kulabo labangasitho didalwa letinsha kuKristu kuthi kulobusuku bangaba didalwa letinsha kuKristu nika ngamunye walabantu laba sifiso senhlitiyo yabo futhi bangathi bona kusihlwa uma bangakaze babe nako phambilini bete bangene kulawo wonke wonke libandla laseKatolika Lokhu iKatolika njengoba kunjalo emhlabeni wonke baphostoli labangcwele labatelwe kabusha abankulunkulu lophilako siphe kona nkosi kwangathi umuntu ngamunye angaba lilunga lalo ngoba lingumtimba hayi sakhiwo kodwa umtimba umtimba waKristu futhi singemalunga alomtimba siphe kona nkosi Kwangathi tiphiwo letinkulu letivela kuKristu dingathululelwa etikwebantu kusihlwa labasemtimbeni hayi liphasela lelibekwe luphawu hayi ngetipho takhisimusi kulo njengoba sine tidalwa tasemhlabeni singaniketa kulomunye nalomunye ekuthokoteleni luthando lwethu kulomunye nalomunye
Seal of the Holy Spirit.
Kodwa akube ngulolo phawu lwamoya loyingcwele lwehlela emphefumulweni welundu ubanika kuphila lokungafi babusise bonke kanye kanye babe lapho kusihlwa ngekwathi kwethu ngekuphila futhi sijabulile umlilo lomuhle lofuthumele kuhlala eceleni kwawo luphahla ngethulu kwenhloko yethu futhi ngicabanga ngetinkulungwane emhlabeni jikelele kungekho ndzawo labangaya kuyo babe losezulwini banemusa kithi futhi usiphe lesithelo lesi sicela kusihlwa kuthi utobusisa livi njengoba liphuma manje Busisa umelusi wethu, busisa abathenjwa kanye nemadikoni elibandla, kanye nawo wonke longaphansi kwalo. Ebulungeni bemtimba ngekutalwa kabusha, ngoba lokhu sikucela egameni laJesu. Amen.
As I started a few moments ago to say
Njengoba ngicale emizuzwaneni lembalwa leyindlulile, kuthi ngithi ekufundweni kwalabangcwele Martin Longwele ufika ngalobunye busuku lobubanzayo futhi wathola indvodza lenzala tatane ilele ibulawa makhata egedeni futhi abe babonile abantu bendlula ngalapho lebe bangakhona kuniketa lendvodza lenzala lijazi lokufana nalo kodwa abazange bakwende uthi yena aphike kuthi kwakungumsebenzi wakhe kuthi akwende lide uyise nenina bobabili bamahedeni kodwa bekalisotsha ngako wakhumula lelo jazi lakhe wathatha inkemba yakhe wase uyalisika ihafu kabili futhi wagocota lomfolo omdzala ngalo wase ke uyachubeka nebantu bamhleka bamhalatisa bathi lisotsha lelibukeka lihlekisa luhlanya lolunjepho kodwa ngebusuku lobulandzelako wavuswa enkambi yemasotsha lapho bekahlala khona uthi bekasembonweni uthi wabuka futhi bekasekamelweni uthi nako kume Jesu nesikhuku sethi ngelosi eme amtungeletile uthi na Jesu abe nesiceshana sesembatho agoqwe ngaso leli jazi futhi wathi ethi ngelosini niyathi ukuthi ngikuthole phi lokhu na uthi bathi cha nkosi yami wathi Martin ungigocote ngalokhu
Brother Martin knew
Ngako umnakethu Martin wathi-ke loko kwakulubito lwakhe enkonzweni ngoba ngesikhathi agocota lelo khehla kuleyo ngubo Jesu beka kulelo khehla ngako kube beka kuleli khehla njengoba besingabita siceli noma longena siteshi silele esitaladini Jesu utokuta kunoma ngumuphi wethu khona-ke wathi lenikwende kulaba labancane bami Nikwende kimi nkulunkulu sisite sikukhumbule lokho manje nine lenine mabhayibheli enu futhi nifuna kubhala phansi sihloko ngifuna kufunda tindzawo letimbili emibhalweni lengcwele kusihlwa yinye kuIsaya nayinye kuJohane longcwele ngifuna kufunda kuIsaya sahluko semashumi lamane nakubili nakuJohane longcwele sahluko selishumi nakubili ngifisa kufunda imibhalo Isaya mashumi lamane nakubili uqala ngelekuqala livesi lekuqala bese uyehla nalo livesi lesikhombisa
Behold my servant whom I uphold
Buka inceku yami lengiyisekelako yami lekhethiwe umphefumulo wami lothokotako ngayo ngibeke umoya wami etikwayo itoletha kwehlulela kubetive angeke akhale noma aphakamise livi noma ende liphimbo lakhe livakale etitaladini umhlanga lofecekile angeke awephule nenzambo yesibane lebhunyako angeke ayicishe uyawuletha kwahlulela eqinisweni akayukwehluleka futhi aphele emandla aze ahlele kwehlulela emhlabeni neticingi tiyolinza umthetho wakhe
Thus saith the Lord
He that isho kanje inkosi loyo lodale emazulu futhi wawendlala loyo lowendlala umhlaba futhi lokuvela kuwo loyo lonika abantu laba kuwo kuphefumula nemoya kulabo labahamba kuwo Mina inkhosi ngibitile ngekulunga futhi ngitobamba sandla sakho futhi ngokugcina futhi ngikuphe sivumelano sebandla ukuthi kube kukhanya kwebetive
to open the blind eyes to bring out of prison from the prison
kuvula emehlo laphumbuthekile kukhipha ejele kusuka emajele nalabo labahlala ebumnyameni endlini elijele
In the 12th chapter of St. John, and let's begin with this.
Manje esahlukweni selishumi nakubili saJohane longcwele. Futhi asiqale ngelivesi lelishumi nesikhombisa futhi sifunde sehlele cishe evesini lemashumi lamabili nesiphohlongo.
The people therefore was with him when he called Lazarus out.
Bantu ngakho ke bekanaye ngesikhathi abita Lazarus waphuma ethuneni lakhe. Futhi wamvusa kulabafile wafakaza
For this cause the people also met him
Ngenxa yalokhu bantu futhi bahlangana naye ngoba beva ukuthi bekende lo mangaliso
Bafarisi
ngakho ke bathi emkhathini wabo anikonzi yini ukuthi asincobi lutho kanjani bukani live liyahamba liyamlandzela futhi kwakunemagriki lathite emkhathini wawo lakhuphuka kutokhonda emkhosini wona lawo eda kufilipu lobeka wasebethsaida yasegalile futhi amcela athi mnumzane sithanda ukubona jesu
Philip cometh and telleth Andrew.
Philip uyeta futhi utshela Andrea. Uthi Andrea na Philip batshela Jesu.
And Jesus answered them saying,
Na Jesu wabaphendvula wathi, "The hour selifikile ukuthi indodana yemuntu ikhathimuliswe.
Verily, verily, I say unto you,
Ngiqinisile ngiqinisile ngitsi kini uma luhlavu lwakolo lungaweli emhlabathini lufe luhlala lodwa kodwa uma lufa luthela titselo letinenge
He that loveth his life shall lose it
Loyo lothanda kuphila kwakhe uyolahlekelwa ngiko naloyo lotonza kuphila kwakhe kulelive uyokugcina ekuphileni lokuphakathe
If any man serve me let him follow me
Uma umuntu angikhonda akangilandzele lalelani manje nalapho ngikhona nayo inceku yami itoba khona Uma umuntu angikhonda yena babe wami uyomhlonipha manje umphefumulo wami ukhathathekile yini lengayisho na babe ngitsinzise kusukela kuleli hour kodwa ngenxa lesizathu lesizathu lesi ngiko ngifike kuleli
hour
Babe khatimlisa ligama lakho. Kwase kufika liphimbo livela ezulwini lithi ngilikhatimulisile kukokubili futhi ngidawuphindze ngilikhatimulise futhi.
Now I draw from this a text that I
Manje ngithonsa kuloko sihloko lengisebenzise ngalenye indlela. Banumzane sithanda kubona Jesu.
Times before I have approach this
Dikathi ngaphambilini ngisonzele kulesifundo futhi kodwa kwehluka lokuncane kuloko lengihlose kuko kusihlwa
Now this is an unusual study
Manje lokhu kuhleleka lokungakejwayeleki kwalendzawo la kwenteka khona lomlayeto wakhisimusi Kodwa ngiyacabanga namuhla nini emsakadweni niwevile emadvotsa lamatsathu asempumalanga Abobani nelidolobha lelincane laseBethlehem nebusuku lobuthulile futhi weva abafundisi bakhuluma ngekutalwa kwakhe kanjalo njalo futhi mina ngibeka umlayeto wami wakhisimusi kusihlwa emva kokuba sewubena lokunenga kakhulu kwako kulentsambamo futhi tinsuku letimbili noma letintsathu letendlulile Bengicabanga ukuthi ngidotsatha umbono lowehlukile wako hayi ekutaleni kwakhe futhi bengingakhuluma ngalenye indlela futhi lokuhleleka lokungakejwayeleki kakhulu kodwa kusetintweni letingakejwayeleki la sibona liciniso lelivi laNkulunkulu kusentweni lengakejwayeleki kwakusekuhlelekeni lokungakejwayeleki kwelivi laNkulunkulu kuthi bantu bamconza ukuthi ungumesiya Hayi kuhleleka lokujwayelekile kwenzawo bafarisi nebasadusi babefika kuyo babatshele kona kwakuyinto lengakejwayeleki kubona mesiya atalwa esibayeni esikhundleni sekwehla avela emavulande asezulwini njengoba bebacabanga ukuthi utofika noma njengoba bathi uyofika kwakuyinto lengakejwayeleki ngesikhathi emfuleni waseJordani ngesikhathi tintsaba tijakathula njengetihanqa letincane nesithunywa sithunyelwa embi kwakhe esikhundleni sekuthi yena abe ngumpristi lophucuke kahle lobe katophuma kutomemetela kufika kwakhe sitawubona indvodza lenemathevu bonke buso bayo netinwele letimahluthe nesiqhepu sesikumba sesilwane asivunulile njengelibhanji futhi aphume elutsakeni lungetulu kwetihlakala takhe mhlawumbe futhi ashumayele umlayeto lotamatisako nje futhi atshela abafarisi nebasadusi futhi abite leto tfundziswa letinkulu mine ntalo yetinyoka
for a man to do that
Loko kwakungakejwayeleki ukuthi umuntu ende lokho. Kodwa futhi kwakuyindlela yekuthola liciniso kuphila. Indlela lengakejwayeleki. Hayi indlela yekuhlala, indlela yekunyakata. Kodwa indlela lengakejwayeleki.
And it's my heart's desire tonight.
Futhi kusifiso senhlitiyo yami kusihlwa ukuthi kunombhalo longakejwayeleki. Ukuthi sithola inchazelo yeliciniso yakhisimusi. Kuthi khisimusi usho kuthini kithi? Indlela lesifanele sikwende ngayo manje noma ini? Sifanele sisonzele kanjani kukhisimusi?
Now we find in here as we have read these Greeks wanted
Manje siyathola ekhathi lapha njengoba sifundzile lamaGreki bekafuna kumbona efika kutothola Jesu.
No doubt that they like you and I had heard of him.
akungabateki kuthi bona njengawe nami sivile ngaye imisebenzi lemikhulu lebeka yentile nekushumayela lokukhulu lebeka kwentile
and the unusual things of his life so he became
netinfo letingakavami tempilo yakhe ngako waba ngumuntu longakejwayeleki
and I wish to stop here just long enough to say this
futhi ngifisa kuma lapha sikhathi lesithe ngalokwenele nje kusho lokhu kuthi ikakhulu sonke sikhathi uma uthola uNkulunkulu kumuntu
you find the most unusual person being used in the
uthola umuntu longakejwayeleki kakhulu asetshentiswa ngendlela lengakejwayeleki kakhulu
so Jesus was this type of person and he attracted
ngakho Jesu bekangilolo hlobo lolu lomuntu futhi wakhanga abantu ukuthola nje ukuthi beka yini nekuthi beka ngubani
and of course these Greeks
futhi kusobala lamagriki bekangimaheden emaheden ngoba emagriki bekakhonda tithixo
and they were great
futhi bebabakhulu kulungile ngingathi bebababathi netingijini futhi bebanebuciko lobuningi emagriki abenako buciko lobuhle bebugriki lobungeke baze bacutselana nalutho ukuze kube ngulolu suku lolu ngebuciko babo futhi bebabakhulu bantu labathi ngijini futhi ngekuba ngulokho bathi kuthi kwakukhona uNkulunkulu lotsite nzawana tsite futhi bebanethi inkulungwane tabo lebe bamkhonda futhi bebavile ngankulunkulu wemlando lowende imimangaliso lemikhulu emkhathini wemahedeni futhi ke bebavile kuthi lo nkulunkulu lobekavame kuba ngunkulunkulu lowenda imangaliso longumhebheru bekangale even labo nabo futhi ngako kwadonsa kunaka kwabo ngako betha kutobona Jesu futhi caphelani ngalokwejwayelekile indlela abantu labafuna ukuthola ngayo Jesu kuthola umuntu lowatiko ukuthi ubayisa kanjani kuye
a leader or one of his servants is the way they find him
umholi noma lomunye wetinceku takhe yindlela labamthola ngayo ngako Jesu uma ake akhetha ingceku uhlala njalo akhetha umuntu loyo letha abantu kuye ngoba kuyinhloso yakhe kukhonta abantu
now we find that they were brought into his presence
manje sithola ukuthi balethwa ebukhoneni bakhe manje lamagriki Philipu bekathathise kuPhilipu naPhilipu wathi manje nangu umuntu lofuna kubona inkosi yethu ngako bekungeke kube kuhle nje kimi ukuthi ngibe nesigaba lesihloniphekile sekwethula lamagriki enkosini yami ngako ngitohamba ngiyolandza Andrea ukuthi ahambe nami futhi ngako bahamba bayolandza Andrea na Andrea na Philip bobabili befika futhi bethula lamagriki kuJesu
Now here is a great thing and a text that's unusual
manje nayi into lenkulu nesihloko lesingakejwayeleki kwathi nje lamagriki angakhonjwa kuJesu
Jesus did not point to himself
Jesu akazange atikhombe kuye luqobo noma akatatisanga yena luqobo kubo
because you cannot know Jesus in that way
ngoba ungeke wamathi Jesu ngale yondlela Jesu akatiwa ngale yondlela
but as soon as we see here in the
Gotha masinyane nje siyabona lapha embhalweni kuthi ngesikhathi lamagriki alethwa kuJesu futhi beka sebukhoneni bakhe kubonakala kwangathi Jesu bekatotsi yebo ke lokho akusiko ngingumesiya wesive semaJuda lobiketelwe baprofeti ngekuphefumulelwa kwese njalo ngemakhulu Futhi ngilapha manje futhi ngitalwa eNazareth ngiwamakelo liJuda babe wami ngunkulunkulu futhi ngilapha manje kuthi ngitende ngatiwe kini maGriki manje lokho bekungafana kakhulu naloko enteka nga-1961 lokufana nako
but look as soon as they were brought in his presence
Kodwa bukani kwathi nje bangalethwa ebukhoneni bakhe nguleyo into lemgcoka lethani bantu ebukhoneni bakhe
And as soon as in his presence Jesus said except the corn of wheat
futhi masinyane nje ebukhoneni bakhe Jesu wathi uma luhlavu lwakolo lungaweli emhlabathini lufe luhlala lodwa into lengakejwayeleki kanje pho Esikundleni sekwemukela kwethukwa kwabo into lebekayendile kwabakhomba endzaweni lapho bebangamthola khona uma luhlavu lwakolo lungaweli emhlabathini lufe luhlala lodwa wendani lapha na wabakhomba kulelo qiniso lelikhulu kuthi bambone kanjani Abakona ngumbona ngendlela yekuphila lokuphakathe eme lapho nje ngendlela lebekangiyo bekangumuntu kusa lokumbalwa lokwendlulile ngaba nembono cishe ngensimbi yemfihla noma yelishumi ekuseni bengathi ngikhuleka enkosini ngivalubito Solomane lungihambisa ngemasimu asemaveni angephandle kulomnyaka Ngokuqala khona manje umhlaba wonke Ngifuna kuya eNorway futhi ngifuna kuya eJalimani eAfrika naletine ngitive kulomnyaka uma inkosi ithandza Lubito nje enhlitweni yami kuthi ngihambe Futhi ngangikhuleka enkosini nembono ufika ngetulu kwemehlo ami futhi ngangimile ngaleso sikhathi ngahamba kwangathi ngingavundla phansi futhi ngangena ekamelweni lapho kwakukhona besifazane lababili ikakhulukati lomunye bekasekhawunteni nalomunye bekasekhawunteni bebathengisa tinto letehlukene Yebo ke ngema umzuzwana futhi ngamangala kuthi kwakumayelana nani Ngase ngibone indvosa ingenile yase ithenga kulo wesifazane kule counter lena libhodlela lelincane lemakha leliya kulomunye umkakhe mhlawumbe ngase ke ngenyukela lapho futhi ngathi angimalini lamakha lawo na ngingathandza kuwatholela umkami kodwa ngifuna lawa elilakhe ngiyawuthandza emali lakhe futhi wathi noma lo wesifazane washo njalo Leli bodlela lelincane leyo ndvotsa leyalithengela umkayo ngemasenti langemashumi lamane kodwa akusiyo ililakhe lelelinye libhodlela lelilakhe lidola linye nemasenti langemashumi layimfica nesiphohlongo futhi ngathi ngitolithatha lelo futhi ngaya esiphathini sami kuthola imali futhi ngacabanga ukuthi ngimnike emaphepha elidola lamabili ayibuyisela emuva wathi mnumzane angiyadi le mali futhi wayibuyisela emuva kimi futhi kwakuyimali yemadola lasihlanu yaseCanada ngase ngithi ngiyaxolisa bengicabanga ukuthi lidola ngathi ke ngisithunywa senkolo futhi mine ekushumayeleni kwami ngithola imali etingcenyeni letehlukene temhlaba futhi kuloku ngendela iphutha ngakho wangibuyisela emuva liphepha lelingemadola lasihlanu futhi ngamnika lidola leliliphepha laseAmerica futhi wanginika injinji futhi wathi sithunywa senkolo ngase ngithi yebo mem futhi ngisakhuluma noma ngisambuka wase ubuka ngakulolo munye wesifazane wase nje uvuma ngenhloko wase uthi sithandwa Uyakhola ukuthi umnakethu Branham uqinisile. Kuthi thine besifazane namuhla sithotsingeka siphile njengoba asitshela ngekuhula tinwele tethu nekugcoka kwetimpahla tethu. Netindlo letinjalo na. Wathi awucabanga ukuthi uneliphutha kuloko na. Wathi yebo wase uthi qhubeka sithando wena Ruth noma lalingibani igama lakhe. Wathi unelugcobo shano. Yebo ke masinyane bengathi kuthi ngangisembonweni ngako ngathi kuthi lokho kwakungilabo besifazane lababili sonke sikhathi niyabona na bona bobabili libandla lakamunye nebakati kuthi ntsathu nabo beme lapho wase uthi yebo wathi angicabangi ukuthi sifanele ngoba asikaze siwabone emehlo akhe asikaze sikubone kubenda buso kwakhe besingeke sathi kuthi bekabukeka kanjani Ngako singakwentelani na futhi ngigcoke isudu lenzala yekuntshingela futhi ngathi kulo wesifazane ngathi umzuzwana nje bothathe wethu niyabona ufanele uphile nje ngekweli bible akunandzaba ukuthi lalinjani wathi kodwa asikaze siphile emuva lapho futhi asikaze simbone ngathi ngimbonile ngase ngithi into yako I Ngacabanga ngkhosi manje ngisembikwa lamabili lamakhulu emabandla lakhaliphile manje ufanele unginike kuhlakanipha futhi ngakho ke ngathi ivamine lucobo ngihamba ngicoxa ngifuna nikuhlole angizange ngicabange ngako empilweni yami ngathi umuntu namuhla utofanele abe njengoba bekanjalo ngaleso sikhathi ngoba ungumuntu lofanayo wendiwe ngemizwa lesihlanu futhi uma ema futhi wambuka ebusweni ngqo bekayosolo asolo analowo muzwa wesithupha wekukholwa kumkholwa akunandzaba ukuthi bekabukeka kanjani bekatofanele amkholwe nakanjani futhi bafihla buso babo ngemahloni base bathi asizange sesibubone nomzana kanjalo base baqala kusuka ngase ke ngiyajika ngaqala kuya emasimini etithunywa tenkolo lengathi kokuthi kwakukulu lubito emuva ensimini Manje niyabona wakhomba bona lapho ebukhoneni bakhe. Kristu wabakhomba eqinisweni. Wathi angambona kanjani? Bekatoya esiphambanweni. Ulapho ke la kukhona esiphambanweni.
Except the corn of wheat falls it abides alone.
Ngaphandle kuthi luhlavu lwakolo luwe luhlala lodwa. Futhi kube akafanga bekatodzingeka ahlale yedwa qobo lwakhe. Kube akafanga Kodwa yena kuluhlavu lwakolo lolwawela emhlabathini bese ke uma iwela emhlabathini wathi luyoveta lokucicimako uma luwela emhlabathini futhi lufe kuqala kufanele kube luhlavu loluphumako noma nakungenjalo angeke luvete lutho kodwa kutofanele kube nekuphila kuko ngaphambi kokuthi luwele emhlabathini futhi bekanekuphila lokuphakathi kuye ngoba bekangu-Emmanuel uthi bekafanele anikele ngekuphila kwakhe lucobo kude avete kuphila futhi thatha njengakolo wena uthi belungakwenta kanjani luhlavu lunye lwakolo na naku lokwentekako luhlavu lunye luwela ekhathi luvete tinhlavu letilikhulu tinhlavu letilikhulu tiwela ekhathi tivete tinhlavu letiyinkulungwane inkulungwane yetinhlavu tiwela ekhathi bese iveta tinhlavu letisigidzi tinhlavu letisigidzi tiwela ekhathi bese tiveta umthwalo longagcwala umkhumbi uthi kanjalo nakanjalo nakanjalo tize tondle umhlaba wonke uloko lebeka kusho uma ngiphila kuphila kwami kuphela futhi ngife ngalendlela ngiphila nje kuphila kwami kuphela yebo ke Kona ke akuyuba khona sithelo emva kwami. Kodwa uma ngiwela ekhathi emhlabathini ngaphansi kwenthando yaNkulunkulu, futhi ngitoveta kutalwa lokusha. Futhi kuloko kutalwa lokusha, kuyoveta lokunye ngekutalwa lokusha, nalokunye ngekutalwa lokusha, kuze umhlaba wonke ube ngoloshunyayelwe lithunywa tenkolo. Ushunyayelwe ngelivangeli. Lelivangeli fanele lishunyayelwe emhlabeni wonke. Kube bufakazi kimi letibonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako. Ngako uma sine lucobo ngaleso sikhathi enkonzweni yethu nasemicabangweni yethu nasempilweni yethu uma sihlala njengoba sinjalo angeke sende lutho loluhle. Sifanele futhi sife ealtari. Noma nakungenjalo sitophila sothwa sitophila kulelinye lihlelo noma sivumo kholo lesidzide sitophila enhlanganweni letside Kodwa uma sifa kithi lucobo khona ke umoya loyingwele utosabalala ndzawo tonke ngetindzebe tethu sifanele sife Labanengakulu namuhla ngako kunjenga namanje kuthi uma sifanele sikhonze kuthi sifanele sife kude sivete kuphila lokusha. Ngakho washo lokunengi kakhulu kuloku. Uma ufuna kungibona ufanele ufe. Ufe kuwe lucobo khona ke utoveta kuphila lokusha. Manje uma sifuna kumbona uma uke ulindzele kumbona. Ngeke uze umbone ngalokunye kujoyina libandla lenye incwadi yemithetho loyigcinako letinye tivumokholo lotikhondako. Nitombona uma nifa uma uta eCalvary futhi ubethelwe kuwe lucobo khona ke utobona Jesu sitombona kwekucala ngaphambi kwekuthi asho noma yini wabakhomba endzaweni ukuthi bamthole njengabo bonke betive noma bonke bantu uthola Jesu esiphambanweni uma ubethelwa kanye naye. Namuhla sitama kumthola kuyo yonke into, sitama kumthola esakhiweni selibandla, sitama kumthola ehlelweni, sitama kumthola ngekusho sivumokholo lesithide, sitama kumthola ngekugcina tinsuku letithide, ngekulalela imisimeto lethithide, kodwa asikhoni kuthola site sifike eCalvary. Lapho sibethelwe, siwela eluthulini lwemhlabathi, futhi sife kithi lucobo, bese ke siyatalwa futhi, khona ke sithola Jesu. Oh, labaningi kakhulu bayadama namuhla, kuthi bamba bona lucobo futhi bagcine umbono wakho. Nginendlela yami yako, ngikholwa lokhu. Kodwa ungeke uthole Kristu ute ufe kuwe lucobo, futhi umemukele, livi, khona ke uthola kuphila. Ake sibone kwehluke kanjani namuhla, kwehluke kanjani namuhla namuhla ngemabandla noma abafundzi banamuhla bendani. Uma nita kubafundzi namuhla na labo bafundzi ngaphambi kwekuthi bende noma yini bathatha lamagriki ayongena ngqo ebukhoneni baJesu, futhi uma anguye itolo namuhla naphakathi utofanele ende lokufanako namuhla uma ulethwa ebukhoneni bakhe. Bafundzi namuhla ngumehluko lomkhulu kangako wanamuhla. Betama kukuyisa embhedzeni weluswane noma emkhombeni noma kuSanta Claus noma logwaja lomncane weliphasika noma lenye indlo letsite esikhundleni saKristu. Abazange bakuletha ebukhoneni baKristu. Khisimusi akasuye Kristu, cha. Namuhla bakulethela lenye indzawo kulesinye sithombe lesibatiwe. Libandla lelitsite, inhlangano letsite, imithetho yemfundziso. Kodwa bangakungenisi ebukhoneni baKristu. Wangempela umfundzi weliciniso utokungenisa ngqo ebukhoneni baKristu. Futhi kusukela lapho Kristu utonikhombisa ukuthi yini lenifanele niyende. Manje umoya sewuhambile kuKhisimusi. Lomunye ushito namuhla. Nibeve emsakatweni ngathi indvodza isekela inkulumo mpikiswano umshumayeli ngekuthi bantu labanengi kakhulu namuhla bathi Khisimusi akasiko lokhu futhi akasifanele sibe naSanta Claus netindlu. Nalo mfo wedama kwenta liphuzu lakhe licace. Kuthi uma ukhiphe Santa Claus kuKhisimusi, ukhiphe umoya, ukhiphe umoya wa Santa Claus, liqiniso lelo. Nemoya wa Santa Claus awu Santa, lenye inganekwane yaseJalimane, lisiko laseJalimane leyiKatolika, akusiwo umoya lowenda Khisimusi. Umoya Kristu wakhomba kuthi kwakungumoya lwengcwele lokungesiwo umgubho kodwa kukhontwa kaNkulunkulu lophilako. Kodwa wathi uthathe Santa Claus umkhiphe akusekho moya kuKhisimusi. Ungake ucabange nje umfundisi asho lokho emoyeni na. Kodwa ngiloko lakusho wathi bathani Santa Claus nimkhiphe kuthi anisenawo umoya waKhisimusi. Yebo ke kungahle kube njalo. Kusebenzisa leli gama lelithi limisa laKristu ungahle ungabi nalokunengi kwalokho. Kodwa khipha Santa Claus empilweni yakho. Vula inhliziyo yakho futhi uvumele Kristu angene ufe kule tinto leti telive kute ube na khisimusi sibili yebo kwehluke kakhulu lokwakuvamise kuba ngiko kodwa kuguquliwe hayi hayi kristu akaguquki bafunzi namuhla ngumehluko lomkhulu kubafunzi basendvulo namuhla bafunzi baletha tikhulumi noma bafuni njalo esikhundleni se bafunzi basendvulo baletha umfuni ebukhoneni bankulunkulu futhi namuhla bafunzi banamuhla babangenise ebukhoneni benhlangano letsite yelibandla kujoyina lokutsite sivumo kholo lesitsite imfundziso letsite esikhundleni sekubangenisa ebukhoneni bakristu sithatha leli gama khisimusi kulivela kancane impela kuthi uke uvele igama lakhisimusi lishiwo awuliva lishiwo kukhanya nebukhathikhathi konke kukusanta claus hhayi kukristu baze bantu bangathi impela kuthi khisimusi wani bavele bamtshintshela ebuhedenini nje baphinze bamtshintshela ebuhedenini sekuze konke kube buhedeni lusuku lolukhulu lwetekuthengiselana lwemigubho manje uma bafuna kwenta lusuku lwetekuthengiselana njengelusuku lwamake noma lusuku lwababe noma lusuku lwendvodzana noma lusuku lwendvodzakati loko kulungile kodwa susa loko kuthengiselana kukhisimusi ngibonela uphawu kungesiko kathene luthi buyisela kristu kukhisimusi
Now, they bring you to a church, you learn a creed.
Manje bakuletha ebandleni, ufunda sivumo kholo. Bakuletha kukhisimusi, wentani na? Ubona Santa Claus, bakuletha ebandleni, ubona inhlangano.
But Christ brought them to the cross.
Kodwa Kristu wabaletha esiphambanweni. Futhi uma uthola umfundi sibili, lotho ukukhomba kuKristu. Kristu utokuletha esiphambanweni. Lapho ubetselwa khona kanye naye nekuphila kwakhe lokuphakathe nekuphila kwakho kuhlangana ndzawonye nekuphila kwakho kuyafa bese uthatha kuphila kwakhe lokuphakathe bese ke uba indvodzana yaNkulunkulu amen umehluko lonje pho kumfundzi wasendvulo nemfundzi wanamuhla uma uthi kumfundzi ngingathandza kwathi inkosi Jesu Yebo ke manje buka sibe libandla lelitsithethe yehla bese ujoina lelo joina thine nabona na noma bese sibale inhlangano letsithethe futhi water ujoine leyo futhi nguloko lenikuvako kodwa Kristu qobo lwakhe wakhomba abantu ekufeni kwakhe wase uthi uma luhlavu lwakolo lungaweli emhlabathini luhlala lodwa Oh, kwehluke kanjani? Yebo mnumzane, kwehluke kanjani pho? Kodwa impilo yakho nekuphila kwakhe, uyathola lomunye nalomunye. Hayi ebandleni, hayi kulesakhiwe, hayi esivumo kholo, hayi emisebentini lemihle. Kodwa esiphambanweni, lapho nibetselwe khona kanye naye. Ngulapho la uthola khona Kristu. Awumtholi ngekwenta kangcono. Kuvula ikhasi lelisha, kuqala impilo lensha. Awumtholi Kristu. Uthola Kristu kuphela ekufeni, hayi emkhombeni. Hayi ekuvumeni. Ukholwa ukuthi ivumo kholo letitsite netingane kwane. Awumtholi Kristu lapho. Ingxenye yeliqiniso ikuyisa kuye futhi ulivi. Wena uthi khona ke mina kethu Branham. Uma Kristu asesemhlabeni namuhla, ingxenye yeliqiniso beyingamyisa kuye. Kristu
Well, Christ is here in the form of
Yebo ke Kristu ulapha esimeni selivi nelivi liletha kuphila ngoba ulivi Kristu ulivi Yebo mnumzane ulivi icobo lwakhe inceke yeliciniso ihlala njalo ikuyisa evini
He is the word He is this Bible
manje ulivi unguleli iBhayibheli lentiwe laphila
And when you die to yourself
Uthi uma ufa kuwele uqobo na Kristu njengeluhlavu lwakholo khona ke livi liphila kuwe liveta imiphumela lefanako njengoba lenda kulolo hlafu loluphilako lwakholo lolwatsingeka luwele emhlabathini. Amen. Nibahlanganyeli ekuvukeni kwakhe. Nibahlanganyeli naye kuto tonke tibusiso takhe. Kuko konke kubonakaliswa kwakhe. Nihlanganyela naye kuko konke lakwenta. Manje ulivi ngekuhunyushwa kwalo kweliciniso. Manje wena uthi, oh, sikhola iBhayibheli mnumzane. Sikhola iBhayibheli.
But now if you believe the Bible, Jesus said this in the Bible.
Kodwa manje uma ukholwa iBhayibheli, Jesu washo lokhu eBhayibhelini. Johane longwele 14:12. Lo lokholwa ngimi lemisebenzi lengiyendako mina naye utoyenda.
That's a true interpretation of the Bible.
Ngokuhumusha kweliciniso kweliBhayibheli. Ngoba uNkulunkulu uqobo lwakhe ukuwe akhuluma aphendvula kuhumusha kwakhe luqobo. Luthumo lelo lihumusho leliciniso. uNkulunkulu kuwe ahumusha emave akhe luqobo.
Amen.
Akashongo yini Jesu ukuthi letibonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako. uNkulunkulu kuwe aniketha kuhumusha kwakhe luqobo. Awuthi ukuthi ubuke kulomunye umuntu. Uthi livi lisho lokho. Likholwe lona futhi litothi ihumusha lona luqobo. Ngoba uNkulunkulu lokusebenzisako kuhumusha livi lakhe luqobo. Amen. Kristu ulihumusho leliphilako lelivi lakhe luqobo. Ake sibuke lokunye ukuthi ulihumusha kanjani livi manje. Uma anelihumusho lelingilo. Manje sehlela lapha kuma Methodist bathi sinelihumusho lelingilo, emaBaptist athi sinelihumusho lelingilo, iPresbyterian sinelihumusho lelingilo. Libandla la Kristu lelibitwa kanjalo sinelihumusho lelingilo. Bonke banelihumusho lelingilo. Bonke behlukile lomunye kulomunye. Khona ke kukhona lokungalungi nzawana tside.
The only way we can find is to find the way Jesus.
Manje indlela kuphela lesingayithola ngayo. Kuthola indlela Jesu latshela ngayo emaJuda kuthi lihunyushwa kanjani livi. Amen. Futhi uma Kristu asho njalo, lokho kukwenta kube ngilokungiko. EmaMethodist athi indlela bazalwane bethu labalihumusha ngayo umkhandlu. EmaBaptist athi indlela lesilihumusha ngayo. EmaPresbyterian athi indlela lesilihumusha ngayo. Kodwa indlela Jesu lalihumusha ngayo kunjalo. Ake sibuke ukuthi ulihumusha kanjani livi. Wathi uma ngingenzi imisebenzi yelivi lababe wami ningangikholwa. Loko kuyakucathulula wahumusha kanjalo ke yena. Wathi uma ningeke ngikholwe kholwane lemisebenzi lengiyentako. Futhi uma ngingenzi imisebenzi yababe wami ningakukholwa nhlobo. Amen. Loko kuyakucathulula. Loyo lokholwa ngimi lemisebenzi lengiyentako mina naye utoyenda. Manje kufanele kube khona lokuthithe lokulungile nalokungakalungi noma ke sendani na sidlala ngani na siyini sithungeleta lapha sitendisa kwangathi singemaKristu uthi senda lokhu lokwa nalo lokunye uthi bajoyine letivumo kholo leti uthi bachawulana naloluhlobo lolu lwePentecost noma lokho noma iMethodist noma iPresbyterian noma iBaptist noma iKatolika. Kungani konke lokhu na? Sendani sidlala amabhacelana? Kati nelikhundvane na? Sikuphi na? Kona ke yinye kuphela indlela. Sisekelo sinye kuphela. Yinye kuphela indlela leqinisekile. Leyo yinchazelo Jesu layinika livi. Hallelujah. Loko kuhumusha kunjalo. Wathi uma ngingenzi imisebenzi uNkulunkulu lathi ngiyoyenda, khona ke ningangikholwa. Amen. Lelo lihumusho. Lihumusho namuhla kukuthi Jesu wathi loyo lokholwa ngimi lemisebenzi lefanako lengiyendako mina naye utoyenda. Nembhalo futhi wathi nguye itolo namhla naphakathi. Jesu wathi ngathi kanjalo noma ngivela kuNkulunkulu noma cha nguleyo ndlela yokukwati. Bathi manje awume kancane sina Abrahama kubabe wethu. Wathi bobabe bethu badla imana ehlane. Na Jesu wathi bonke bafile sanatha emanti edwaleni lelishayiwe. Uthi bonke bafile. wathi kodwa ngileso singwa sekuphila lesivela kuNkulunkulu siphuma ezulwini futhi akusimi lo lokhulumako ngubabe wami lohlala kimi ungumhumushi walelo livi lebuNkulunkulu futhi uyafakaza futhi ukuthi uNkulunkulu ngoba wenda kahle ngami loko lathi uyokwenda amen lo ngumbhalo lo umlayeto lomele ufike kubantu hayi umbhedzo lohlwane hayi umkhombe Khisimusi akashiwe kuyo yonke incwadi yemabhayibheli akuzange nakanye Jesu abathathisela ekutaleni kwakhe kodwa ekufeni kwakhe akazange nakanye Jesu ake athi joina libandla akazange nakanye ake athi shano ngenhloko sivumo kholo kodwa wathi wotani kimi futhi wathi loyo lotako lemisebenzi lengiyendako itomlandzela njengoba nje kungimi ngoba uma ngingenzi imisebenzi yababe ningangikholwa ngoba livi lathi uma mesiya efika letinto leti tiyokwendeka uyoba ngumprofeti yebo uyoba ngumprofeti uyoba ngumboni njengoba bekanjalo Mosi Inyonga tiyochakathula njengendluzele timbumbuthe tiyobona tihulu tiyova netimungulu tiyokhuluma Bekuyokhombisa kuye kuthi bekangenta kanjani tibonakaliso tamesiya manje uma tibonakaliso tamesiya ingayiqinisekisi inkonzo yami wathi khona ke ningangikholwa Kodwa nayi indlela lohumusha ngayo livi wathi uma ngingenato letibonakaliso leti khona ke ningakukholwa kodwa uma ngiveta tibonakaliso uthi ngeke ningikholwe ngihumusha livi kolwani tibonakaliso ngoba tikhuluma ngelivi lelo lihumusha sibili lawo ngiloko ke ngulowo lomlayelo Awuthi ngikuthi uthathe livi lemuntu awuthi ngikuthi ujoine noma nguliphi libandla ungeke ujoine libandla ungathi joina letinhlangano leti kodwa libandla laNkulunkulu uyatalwa kulo livela eCalvary uthi akabusiswe uNkulunkulu nginguye nami mina ke uBranham khona ke lemisebenzi Jesu layenda nani into yenda kungiloko lokwashiwa uJesu niyabona na imisebenzi lengiyendako ini na wathi lemisebenzi lengiyendako mina ifakaza ngami Hallelujah lemisebenzi lengiyendako mina iniketha ubufakazi Aniboni na ngalamanye amagama tibonakaliso taMesiya aniboni ukuthi Mesiya bekatokwendani na futhi anikhola ukuthi nginelihumusho lelingilo lelivi pho kungani babe wami alisekela na Nicabanga ukuthi kulukhuni kakhulu etinhlanganeni tenu wathi uma nicabanga ukuthi nginebuluhlata kakhulu uthi ngiluhlanya nginelidimoni ngilahlekelwe ingcondo yami batshela Jesu ukuthi bekahlanya uhlanya kusho kusangana usangene awusiwo wemachembu ethu uthi ungaphandle lapha njengeluhlanya ulahlekelwe ingcondo yakho khona ke Jesu angasho kubo lokhu khona ke uma niba nkulunkulu yipi tibonakaliso taNkulunkulu na uma nikholwe Mosi yipi tibonakaliso taMosi kini na uma nikholwe baprofeti yipi sibonakaliso sebaprofeti kanye nani na ngako uma ungeke ukhole ukuthi nginelihumusho lelingilo kholwa tibonakaliso ngoba tiyafakaza ukuthi ngiqinisile Hallelujah ngiyo lefakaza ngami iyafakaza ukuthi ngiqinisile noma cha konke lokho babe la ngiphe kona kuto ulandzela futhi kude kuyo futhi akukho umuntu loyoke akhona kuda ngaphandle uma babe ambitile kunjalo noko bekende imisebenzi eminingi kakhulu libhayibheli lathi noko abamkholwa ngoba Isaya wathi banetindlebe kepha abeva emehlo kepha ababoni Baphumputsekile njengelilulwane noko abakhoni ukukubona ngoba umprofeti wathi bebangeke bakhone manje indlo lefanako inamuhla njengoba kwakunjalo ngaleso sikhathi ya wathi uma ungeke angendi imisebenzi akusimi lengendako lengikhuluma emavi akusimi lo wenda imisebenzi ngalenye indlela ngubabe wami futhi uma wathi kutsi uNkulunkulu beka yini uNkulunkulu beka ngumdali uNkulunkulu kwakunguye lobeka kuMosi naNkulunkulu kuMosi walusho ngaphambili lusuku lwami uNkulunkulu beka seTestamentini lelidzala washo gakhulu njengekuthi lo lobeka seti kwebaprofeti ngani tshela kuthi lo mprofeti lomkhulu uyofika ngalelinye lilanga uthi kuye bantwana bayobutsana uma ningeke nakukholwa lenginihumushela kona livi khona-ke kholwani isibonakaliso ngoba sikhuluma ngami oh abakholwanga bona abakhonanga kulibona beka uNkulunkulu enyameni ngoba beka yini na beka livi lelibonakalisiwe beka ngiloko uNkulunkulu lebeka kwethembisile lalelani thabanekeli labranam dibopheleni phansi kulobu usuku lobu bakhisimusi niyabona na kube bekangesuye khona-ke uNkulunkulu bekangeke amqinisekise impela ngalamanye amagama bekangasho ukuthi nguliphi lalamacembu enu bafarisi basadusi noma kungaba yini ngumuphi kulamadoda enu ngumuphi kulabaphristi benu ngumuphi kulethi ifundziswa tenu kuthi uNkulunkulu usebenzisa kukhuluma livi lakhe ngekulibonakalisa kuthi liqinisile na yebo-ke bebangathi emadoda ethu afundzisiwe sikhaliphile siyalati lelo bhayibheli kusukela esitukulwaneni kuya esitukulwaneni yebo-ke pho-ke uNkulunkulu akalendileni liphile kuthi kulawo madoda uma lilivi laNkulunkulu na bukani mina nababe wami simunye hhayi labathathu simunye uNkulunkulu ukuye uNkulunkulu ukhuluma ngaye akasesuye wakhe lucobo kodwa uliphimbo laNkulunkulu ngetinzebe temuntu haleluya futhi lonke likholwa lelikuye kusihlwa naye kanjalo ungeniwe ungenwe kakhulu utinikele ngalokuphelele aze emave akhe abe njengemave aKristu uyakhuluma nelivi lendiwa inyama uyakhuluma nelivi liyabonakaliswa le misebenzi lengiyendako mine nani into yenda letibonakaliso lethi tuyobalandzela labakholwako Isaya wathi esahlukweni semashumi lamane nakubili sisanza kufunza nje kukhanya lokukhulu sekufikile kukhanya oh angifuni kusuka kulesifundo kodwa kukhanya lokukhulu kunako konke lokwake kwakhanya kuloko lokuthobekile yinazarini lencane umuntu angenabuhle kuthi simfise umuntu angenamfundo kukhuluma ngekwelive umuntu lobekangayati imisimetho netintfo talelive kodwa bekawabophe emadimoni avuse labafile nabodevele bathuthumela futhi uNkulunkulu wamconza ezulwini futhi wakhuluma waphendvula lena indvodzana yami lethandzekako hhayi embi kwetinjinga kodwa embi kwelicembu lelikhethiwe lebekalibitile kukhanya lokukhulu ngani na kukhanya lokukhulu kakhulu kwakukhanya kuvela evini lakhe laliyini livi na Kristu bekayini na livi lendiwe laphila nelivi lendiwa laphila laniketha kukhanya lokukhulu kunaloko lakwenda ngesikhathi athi akube khona kukhanya kuGenesis wekuqala loko kwakukukhanya kwalokudaliwe lokudaliwe lokusathokufa lokufanele kuwe kodwa livi lakhe lalikuphila lokuphakathe nekukhanya lokuphakathe futhi ngesikhathi umuntu akukholwa loko bekanekukhanya lokuphakathe kukhanya kulabo labahleli etindzaweni temathundi ekufa Mateyu wesine baletha kukhanya kubetive lebe bangeniwe futhi balahlwa nguNkulunkulu etithicweni tabo kodwa ufika njengekukhanya wathini na livi lakho likukhanya endleleni yami kukhanya kukhanyisa indlela endleleni yami etinyaweni tami kungihola futhi namuhla kukhanya kwaNkulunkulu kulivi laNkulunkulu lelibonakalisiwe kukhanya lokubonakalisiwe kukhanya imisebenzi yankulunkulu lekhulunyiwe ngelivi lankulunkulu lelentiwe laphila futhi kukukhanya lokukhulu kunaloko lokwakungiko ekudzabukene kwalokudaliwe amen kukhanya esibaneni endleleni he onkulunkulu kukhanya livi ebumnyameni njengoba sinjalo namuhla sigcwaliswe ngetivumokholo nemahlelo sigcwaliswe ngemizwa nebuhlanya nivula tinhlitiyo kumathuna anoma nguluphi luhlobo lwemimoya lowo loyophika ngisho lelivi leli kuthi liliciniso futhi uthi tinsuku temimangaliso selwendlulile kude indlu lekuthiwa ngumbhabhathiswa moya longcwele kukhuluma ngetilimi baprofethi nakanjalo njalo bafa eminyakeni leyendlula khona-ke kubona nkulunkulu emkhathini webumnyama bumnyama besivumokholo bumnyama bemahlelo phatha livi lakhe nesicuku sebantu labatolikholwa futhi ukhanyise kukhanya kwakhe nekuphila kwakhe kukukhanya lokunengi kukukhanya lokuphakathe lokungetulu kwaloko lokwakungiko ekudzabukeni kwekudalwa akube khona kukhanya futhi kwaba khona kukhanya impela manje jesu akazange athi manje utobaletha ebhethlehemu jesu akazange athi kumagriki ngesikhathi akhuphuka manje umzuzwana nje uma nifuna kulibona ngitonibuyisela ebhethlehema lapho ngatalelwa khona futhi ngitonitshela kuthi kwenteka kanjani emuva lapho kwakungesiko loko wabakhomba enzaweni yesikhathi lesitako uma bebafuna kumade uma nifuna kwati mine ngalamanye amagama ngingeke nginibuyisele emuva futhi nginitshele ngesikhathi ngidalwa ebhethlehemu nako konke ngaloko ngitanikhomba inzawo lapho ngitawubethelelwa nine khona futhi ekhathi lapho uma nitobethelwa kanye nami futhi nithathe isiphambano senu futhi ningilandzele nitokwathi kuthi ngingubani ngaphandle kwaloko kusukela kuloko ningeke nize nikufunze etinkhundleni tenu tasendvulo ungeke yebo-ke wena uthi mnakethu branham kodwa silifunza ngebuciko belibhayibheli ha asikwendi uma sikufunza ngebuciko belibhayibheli pho kungani bafarisi bebangenako na alifundwa ngebuciko belibhayibheli ngoba linebadwebi labaningi labetama kulipenda kodwa libhayibheli licinisile kodwa nkulunkulu ungumdwebi tivumokholo namuhla titsi joyina loku hlano loku kwekudumisa phinza sivumokholo sibapostoli joyina libandla lethu chawula babhathiswa egameni leyise indvodzana moya longcwele loko tivumokholo temahlelo kunjalo umdwebi akazange asidwebele sithombe ngaleyo ndlela lo mdwebi wakupenda kuthi Jesu Kristu lo nguye itolo namhla naphakathi lolova emave ami futhi akholwa ngilo ngithumile unekuphila lokuphakathi le misebenzi lengendako mine naye utoyenda lethi bonakaliso lethi tuyobalandzela labakholwayo nguleyo ndlela lo mdwebi lakudweba ngayo ngako uma nkulunkulu abonisa loko uyathi kuthi ushaye emdwebeni longiwo ngaphandle kwaloko unekhophi mbumbulu amen thatha leyo khophi mbumbulu lenzala yeluhlobo loluthithe lwesivumokholo bese ulahla lendvo ngephandle ngemnyango kusihlwa futhi uthathe kukhanya kwelivangeli lelibhayibheli futhi uvumele lo mdwebi adwebe kristu kuwe amen nguleyo ndlela nguloko-ke cha akazange abayise emkhombeni akazange abayise kukhisimusi Isaya wathi ligama lakhe liyobitwa esahlukweni lesifanako wathi ligama lakhe liyoba cha sahluko semashumi lasihlanu nesihlanu sa-Isaya wathi ligama lakhe liyothiwa ngumeluleki lomangalisako inkosi yekuthula nkulunkulu lonemandla uyise longunaphakathi amen ngifisa kwangathi ngabe benginesikhathi bengifanele ngikwente ngithanda kuthatha sihloko kulowo nalowo wawo umeluleki inkosana yekuthula nkulunkulu lonemandla uyise longunaphakathi nalomangalisako ake sishaye lo mcabango lomangalisako umzuzu lomangalisako oh Isaya wathi bekamangalisa ake sicabange ngetintfo letitsite latisho letamenda amangalise Yini le amenda amangalise na?
When he said this, I and my father
are one. Ngesikhathi asho lokhu, mina nababe wami simunye. Kuyamangalisa. Ngitshele ukuthi lo mfarisi bekangakusho lokho. Ngitshele ukuthi umpristi lomkhulu bekangakusho lokho. NaNkulunkulu akusekela. Niyabona na? Wathi uma ngingayenti imisebenzi manje, ningakholwa noma yini lengishoko. Kodwa uma ngishumayela lokho, khona ke kukhombisa ukuthi uNkulunkulu ungithumile ukuthi ngikwende. Wathi manje futhi wathi mina nababe wami simunye. Hayi ukuthi mina nababe wami sibathathu. Jesu washo, manje sivume ukholo sithi mina nababe wami sibathathu. Kodwa leBhayibheli lathi na Jesu wathi mina nababe wami simunye. Lokho kuyamangalisa. Niyabona ukuthi uNkulunkulu waba kanjani inyama. Haleluya. Hayi lo thite wesibili noma wesithathu noma umuntu wesine kodwa uNkulunkulu ucobo lwakhe. Jesu washo njalo, phikisana naye, hayi mine. Ngisho nje lokho lakusho, mine nababe wami simunye. Akusimi lo wenda imisebenzi, ngubabe wami uhlala kimi. Uma ningangikholwa, kholwani livi, ngoba ulivi nelivi lendiwa inyama futhi ngingilo. Ekuqaleni bekakhona livi. Umbhali welivangeli lofanako, Johane, wathi ekuqaleni bekakhona livi, nalivi bekakuNkulunkulu, nalivi bekanguNkulunkulu, nalivi waba inyama wakha emkhathini wethu. Lokho kwenta yena naNkulunkulu babe ngumuntu lofanako. Uma uNkulunkulu alivi futhi ulivi, mina nababe wami simunyeke. Oh, lokho kuyamangalisa. Yebo mnumzane. Into letine ngakhulu lebe singadisho kuloko. Kuyamangalisa. Into latisho. Lenye into layisho. Ngikukhanya kwelive. Ngitshele umpristi lobe ngangasho lokho. Ngitshele lihlelo lelingakusho lokho. Ngitshele sivumo kholo lesingasho lokho. Lokho kuyamangalisa. Ngiliqiniso. Oh, hey. Divumo kholo tethu tikhweshe ngemakhilomitha lati gitsi eqinisweni. Sivumo kholo singeke sibonakalise uNkulunkulu. Sivumo kholo singeke. Njengoba nje Eliya asho esicongweni sentaba iKhameli. Uma uNkulunkulu anguNkulunkulu, akaphendule. Sivumo kholo ngeke sikwende. Cha mnumzane. Kodwa uNkulunkulu utokwenda. Ngubani uNkulunkulu na? Livi. Livi lelibonakalisiwe. Uyokwenda. Ngikukhanya kwelive, ngiliqiniso leli-7. Ngiyindlela, ayikho lenye indlela ngaphandle kwakhe. Ngiloko kuphela. Ungedluli kusivumo kholo, wota kimi. Nabona na? Ngiyindlela, kukhanya, liqiniso. Konke lokho bekangiko. Lawo ngemavi lamangalisako lawasho. Ngiyindlela, ngiliqiniso, ngikukhanya. Ngiwekucala, ngiwekugcina. Ngikucala, ngikuphela. Nginguye lobekakhona, lokhona nalotho okuta. Ngimphanze nentalo ya Davide. Ngingkhanyeti yekusa. Ngingu Alpha, ngu Omega. Ngingiko konke. Mine nababe wami simunye, uhlala kimi, nginguye, ngimi. Bathi wena umuntu utenda uNkulunkulu na? Oh, njengoba asho kubafarisi ngalesinye isikhathi, nendaliphutha, ngekungalati livi laNkulunkulu. Kanjalo nemandla aNkulunkulu, nendaliphutha, ngekungakwati. Impela emagama lamangalisako kuyamangalisa. Asicabange ngemisebenzi lemangalisako ngalesinye isikhathi. Wendani yena? Beka yini na? Isaya wathi uyoba simangaliso. Ngesikhathi ambita ngemagama onke lebeka ngakhona kuwabita. Umeluleki, inkosi yekuthula, uNkulunkulu onemandla, uyise longunaphakathi. Konke lokhu wathi usimangaliso nje. Emavi lamangalisako. Manje sitokhuluma ngemisebenzi lemangalisako. Umzuzu. Yini la yenta leyo leyayimangalisa na? Ngalelinye lilanga bekuneluhambo loluya emangcwabeni luvela enayini. Enayini. Umfelokati nendvodzana yakhe lekuphela kwayo afile. Alele encoleni lethwala sithumbu. Somile sithumbu sigcotshiswe ngemithi. Sehlela ethuneni ukuthi singcwatshwe. Bekahambe indlela yonke asuka eNazaretha. Tinyawo takhe tibuhlungu, tineluthuli, akhathele, akhandlekile. Wakuva lokho kukhala, wabuka, eta ehla ngemgwaco. Nako kuta umfelokati lomncane akhala, umfana wakhe, indvodzana yakhe lekuphela kwayo, ilele kulolo hlaka ifile. Wasebenda ngephandle lapho, kuthi wendlula ngalapho Jesu bekakhona. Kufa nekuphila kungeke kuhlangane ndzawonye niyathi. Lo munye ufanele ahambe. Wathi misani labathwele libhokisi. Wawelela ngale wase uthinta lomfana. Uthi lempilo lebe isemfaneni lebe ikadze ihambile. Mhlawumbe tinsuku letimbili yabuyela emuva.
Shroud begin to move.
Sengiyayibona nje lendvangu lembonye sithumbu iqala kunyakata. Ngibona abantu baqala kubuka. Futhi umuntu lobe kafile waphakama wema ngetinyawo takhe. Wahamba waya ngale wase ugaca make wakhe. Mhlawumbe leyo imisebenzi yaNkulunkulu. Iyamangalisa. Yayingamangalisi na. Yayimangalisa. Sengiyambona Jairu umphristi lomncane bekakade ayindvodza lenhle. Wamkholwa Jesu kodwa bekafanele akugcine kunganyakati ngenxa yebalingani bakhe. Emakholo angansense lamanengi kakhulu namuhla lanjalo esaba ukuthi bekatoxoshwa ebandleni lawo. Niyabona na, emagwala uNkulunkulu angeke akusebentise lokho. uNkulunkulu ufuna indvodza lengema lapho. Uma kubita kufa kunamathelise. Ningamesabi lobhubhisa umtimba. Kodwa loyo lobhubhisa umtimba futhi athumele umphefumulo esihogweni. Jairu, ngiyambona aya ekhaya lalomshumayeli. Wahamba ngena lapho lomncane. Umntana lokuphela kwakhe aneminyaka lelishumi nakubili budzala. Intombatane lencane yayilele icinile, ifile. Ilaliswe embhedzeni lomncane. Wakhe lomncane umtimba longenambilo wawulele lapho. Takhe letincane tandla letide ingati. Dingalo takhe tati jiketa wamhlophe. Dinzebe takhe tati thonseleke phansi. Umkhuhlane wase umbulele noma lokutside. Emehlo akhe lamancane abengagcwabithi futhi avalekile. Futhi indlo letside beyilele ethi kwabo. Mhlawumbe. Dinwele takhe letincane tati kanyiwe. Kwakuthi imbali netindlo tibekwe timtungeletile. Nalomake nababe bamemeta. Umakhelwane bamemeta. Umntana wakhe lokuphela kwakhe bekangasekho. Ngiyambona ahamba angena kulelo kamelo. Amen. Futhi wacalata wababona bonke. Futhi bahamba bayomhleka. Wabakhipha ekamelweni. Loko kuyamangalisa, niyabona na. Umuntu munye angalawula sicuku sonke. Abasho ngani lokutsite na? Bebesaba kusho lokutsite. Abalilahli ngani livi namuhla na? Bayesaba kulisho, nguloko kuphela. Wahamba wangena kulelo kamelo, wathatha leso lesincane, sandla lesibanzako. Futhi wakhuluma ngelulwimi lolungatiwa, ngephandle ngaleyanza wanathite. Nemoya waloyo mntwana wabuya, futhi waphila futhi. Imisebenzi lemangalisako. Yebo kwakungiyo. Kwakuyimisebenzi lemangalisako. Yafakaza ukuthi bekangilomangalisako. Ngingahle futhi ngisho ngaLazaro ngesikhathi sebavele bagcobise umtimba wakhe ngemuthi. Insuku letine ngaphambili babeka incumbi tikwe incumbi yemakha futhi base bamgiga ngendvangu kutungeleta batungeleta lensizwa. Futhi nango lapho ke alele ethuneni futhi abolile. Impumulo yakhe yaseyihovokele ekhathi. Indzebe yakhe tawela ebusweni bakhe. Imbethu tesikhumba tase ticale kumudla timcetse. Futhi umphefumulo wakhe wawuluhambo lwetinsuku letine ngephandle nzawana tsite. Ngiyambona akhe lamancane emahlombe lagobile. Ohe, live ngabe lathi bukani lokho. Bukani lo muntu, mbukeni. Futhi nimbita ngankulunkulu. Nango-ke yena ehlela ethuneni akhala tinyembeti lethi satokufa. IBhayibheli lathi wakhala. Tinyembeti tihohloka esihlathini sakhe. Afinkita. Asahamba aya ethuneni. Bekangumuntu ngaleso sikhathi. Kodwa ngiyambona athi gicitelani emuva lelitshe. Amen. Amen. Wantshintsha inkundla. Lazaru lobekekathe afile tinsuku letine. Wema ngetinyawo takhe waphinze waphila futhi. Sengiyatibona letinswayi ticala kuhluteka tivela ngaletingubo lebekakathi agocotwe ngato. Yini na? Kuphila kwase kungenile futhi. Liphunga lelibi lase lihambile. Inyama lensha yase ifikile. Umoya, loko kwakuthi insuku letine kulenye indzawo. Wabuyela emtimbeni wakhe. Nendvodza yema ngetinyawo tayo. Ukhuluma ngekutsi lomangalisako umeluleki inkosi ekuthula. Nkulunkulu wenemandla nango lapho. Impela bekanguye. Kulungile. Sithola lo wesifazane emthonjeni ngesikhathi ema futhi wakhuluma naye imizuzu lembalwa. Futhi wamtshela ukuthi bekanemadvodza lasihlanu ngaleso sikhathi. Wathi mnumzane ufanele kuba ngumprofeti. Siyathi uma Mesiya efika leso kutoba sibonakaliso sakhe. Wathi nginguye lo lokhuluma nawe kuyamangalisa. Bekungenjalo na kuyamangalisa. Ngalobunye busuku lwandle lwaludvuma bekalele athiniwe njengemuntu nje bekalele ngenxa yekutsino. Bodeveli bebafungile kutsi bebatomcwilisa ngalobo busuku. Kutsi bebacabanga kutsi bese bathi nje ababe naye nesikhathi emaseyili athilikele phansi digwedlo tephukile sikebhe sasigcwele emandi. Futhi sicwala nswi bagijima babuyela emuva bafunzi bakwenda bathi awukhathateki wena kuthi siyabhubha na. Futhi wavuka futhi wesula buthongo emehlweni akhe wathi, oh nine bekukholwa lokuncane, nitawuba nani isikhathi lesingakanani na? Utokwenda njani yena manje? Utokwendani wena ngephandle lapha kulolwandle lolunesiphepho ngesikhathi leli ligalile lelikhulu? Utothi nguphansi ekugcineni kuwo onke emagagasi na? Utokwenda njani wena? Uma Develi ahlethi ngale kwaleyo ndzaba ngaleya, lawo magagasi atungeleta endlula kanjalo aphonsa loko na? Akhathele niyati, niyati yena endasi lapho kuhlakata emandi emafidi langemashumi lamathathu noma emashumi lamane kuphakama. Utokwenda njani na? Wathi ngabe ngidawuba kanye nani isikhathi lesingakanani na? Wabeka linyawo lwakhe ethi kwenzambo yesikebhe wase uthi, thula uthi thu, nemimoya yathula thu. Ngalamanye amagama wathi, moya vala umlomo wakho, magagasi buyela emuva phansi lapho uwakhona. Kwakungekho ngisho neligagasi lelincane emantini. Wema lapho wase uyacalada. Wabuyela emuva nesicuku sebapostoli labamangele sime lapho, wabuyela walala phansi. Futhi wachubeka nekulala kwakhe. Bathi hlobo luni lwemuntu lolu na? Kuyamangalisa. Amen. Kuyamangalisa. Anikholwa kutsi bekamangalisa na? Impela bekamangalisa. Yebo mnumzane. Ngesikhathi lowo muntu ucobo lwakhe ashiya emazulu, ngesikhathi kuhamba kwelilanga netinkanyeti, konke kwakungumchele wakhe. Yonke tigitsigitsi tetinkanyeti letilenga emhlabeni, yonke inkanyeti leto tigitsi temamayela ngesheya, uma babuka ngaleyo ngilazi ngephandle ngaleya entsabeni iphaloma, uthi bekakhona kubona iminyaka letigitsi letilikhulu nemashumi lamabili eminyaka yekukhanya kwemkhathi. Nato tonke leto tigitsigitsi netigitsigitsi kati tetinkanyeti kwakusemcheleni wakhe. Futhi watishiya kutsi athathe umchele wemanyeva. Ngubani lobekade okwenta na? Kuyamangalisa. Ohe. Liphakathe kwakuyingubo yakhe. Bekembethe kuphila lokuphakathe. Bekangakaze abe nesitshalo. Akazange acale eBhethlehema niyati. Njengoba abantu betama kucabanga ukuthi wakwenta. Bekangenasicalo. Amen. Abembathiswe kuphila lokuphakathe. Futhi wakufukela eceleni wathatha ingubo lenze lenzala lengcolile yekufa ngenxa yenu nami. Uyamangalisa. Lizulu lalisigodlo sakhe. Lonke lizulu lalilakhe. Leso kwakusigodlo sakhe. Akukho lokwakungake kukhanye naye. Futhi weda emhlabeni. Futhi waze wathi, bonkalwane banemigodzi netinyoni tinetidleke, kodwa anginayo ngisho indzawo yokubeka inhloko yami. Loko kuyamangalisa. Anicabanga kanjalo na? Mangani, ingcikitsi lenengi nginayo ibhalwe lapha, kodwa mhlambe anginaso sikhathi sekuyithola. Ngitosheshisa masinyane. Lo nguJesu lofanele umbone. Hayi Jesu welihlelo labakhuluma ngaye. Hayi Jesu wethivumokholo. Hayi Jesu weluhlobo loludzike lwakhisimusi loyinsumansumane. hayi Jesu liphasika lelitsite lalogwaja lomncane kodwa Jesu wase Calvary Jesu lo wabeka eceleni yonke into loyo baprofeti labakhuluma ngaye bese ngachubeka lapha babe lomangalisako lomangalisako babe lomangalisako umeluleki lomangalisako inkosi lemangalisako yekuthula uNkulunkulu lonemandla lomangalisako sisolo sichubeka nje sihamba 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 niyabona na kodwa kubeka eceleni sisho lokhu sifanele sibone uma ni lo nguJesu lesifanele simbone kuthi sibe nekuphila kwakhe lokuphakathi ungeke ukuthole ukuthi ivumo kholo ungeke ukufake ekujoineni libandla ungeke ukhone ukuthola ngalolunye luhlobo lwenganekwane lotshelwe ngayo Santa Claus Santa Claus ude kuphila lokuphakathi cha sivumo kholo asinako ukuphila lokuphakathi hayi kwathi livi lakhe ngisho nekukunika kulathi akukuniki ukuphila lokuphakathi kumathi yena libhayibheli lathi kumathi yena kukuphila lokuphakathi hayi kwathi livi lakhe kwathi yena emagriki bekafuna kumbona bekafuna kwathi umuntu wakhe banumzane sithanda kubona Jesu manje awuboni ngemehlo akho ubona ngenhlitiyo yakho niyabona na ubuka ngemehlo akho uyaconza ngenhlitiyo yakho kubona kuconza ubuka ngqo into letsite uthi angikuboni kodwa uyakubuka kodwa uconze ukuthi awukuconzi kona emagriki bekafuna kwathi Jesu uthi uwaniketha indlela ukuthi amathi umathi yena hayi kwathi izivumo kholo sakhe hayi kwathi livi lakhe hayi kwathi imimangaliso yakhe kodwa kwathi yena uthi indlela kuphela lokuthola ngayo lokho kuthi esiphambanweni hayi embhedzeni weluswane cha siphambano lengisibonako wabakhomba esiphambanweni hayi hayi kusivumo kholo lesithithe noma hayi umkhombe lothithe noma indlela yemahlelo kodwa esiphambanweni uthi manje kuyafana namuhla umfundisi sibili uthi uma wake weta kuJesu akayuze athi Jesu wangitshela ukuthi ngihambe ngijoine libandla lelikuthi nekuthi akazange akwente lokho beyangeke akwente namuhla cha nifuna kumbona uyoni khomba esiphambanweni yani lapho futhi ufe khona ke uTomati uma ufuna kuMati akazange nakanye akhombe noma ngimuphi umuntu kunoma ngusiphi sivumo kholo noma ngulipi lihlelo noma ekutaleni kwakhe noma ngisho na kuKhisimusi akuzange nakanye ake akwente bengingalibala kuloko sikhashana kodwa ngingeke noko uma kungakabaluleki uma Jesu akukho ndzawo longakuthola khona eBhayibhelini lapho ake akhomba khona noma ngubani kunoma ngukuyiphi lenye indzawo kuthi amathi kodwa siphambane kunjalo futhi loko kuthi betsela wena luqobo kuwe ngaphandle umuntu adalwe kabusha khona ke uma umkhombe Santa Claus
Jesus never did write a creed. He never did ordain a denomination.
Jesu akazange abhale isivumo kholo, akazange agcobele ihlelo. Futhi ke kungani sikwende into lenkulu ngako? Futhi size sibeke umsebenzi wonke kuko na? Ngifuna kunibuta lokho, Khisimusi manje. Kungani pho ukuthi emabandla ethu asime kakhulu kangako kuko? Ukuthi ufanele ube wakuleli bandla leli, ufanele usho lesivumo kholo lesi, ufanele wende lokhu lokwa noma lolokunye. Kungani sibekwe kakhulu kangaka kuko? Uma kungakabaluleki na, uyakhombisa ukuthi sineluhlobo lolwehlukile lwebafundi kunalebe sikathi sinabo. Bafuna ukuyisa ebandleni labo, ehleleni labo. Noma kuzivumo kholo sabo futhi hayi kuKristu bantu namuhla uma babudwa ngabe ulukholwa na ngikubutile lokhu sikhathi lesinenge ngabe ulukholwa na bathi oh ngiyibaptist ngiyimethodist yebo ke lokho kukhombisa ukuthi awusilo likholwa ke niyabona na kunjalo ibaptist ipress kodwa wena uthi ngiyipentecostal lokho akukaphathelani nako cha mnumzane likholwa lisidala lesisha Kodwa ngilapho la balifikise khona namuhla. Niyabona na, bakwendelani lokho na? Yini le yenta abantu basho lokho na? Ngalo lobunye busuku bengisesibhedlela, bengidoba nemkhuleko walo sifazane lomncane lobekagula, waphiliswa. Futhi ngathi kwakunendvotha nenina bahlethi lapho. Ngicabanga ukuthi kwakunginina, futhi bekabukeka afana namake wakhe. Uthi bengikhuluma nalotsatsi ngathi sitoba nemkhuleko manje uthi ngaguquka awuna nkinga uma sikhuleka na wathi vala lelo khethini ngathi yebo ke ngibuthe nje ngabe awuna nkinga uma sikhuleka wathi singaba Methodist idonsa lelo khethini ngathi khona ke lokhu kutokwethusa imphosa kufa ungcono ngidonse likhethini ke niyabona ngathi uma nje uyi Methodist awusuye umKristu ngakho ngidovele nje ya Bagusho ngani lokho na? Lomunye umfundi wemanga wavele nje wabathatha wabayisa lapho. Ngiloko kuphela labakwadiko, umfundi lothite lofundiswe kabi. Bafundi baJesu babayisa kuJesu. Umfundi waseMethodist ubayisa kuMethodist. IBaptist ibathatha ibayise kumaBaptist. NePentecostal ibathatha ibayise kumaPentecostal. Kodwa umfundi waKristu ubayisa kuKristu. NaKristu ubayisa eCalvary. Nguleyo ke indlo sibili yebo mnumzane yebo mnumzane balethwe baba khashane ngale yondlela bayiswe kuphela khashane kangako niyabona na uma ba bathi yebo ke iBaptist noma iMethodist noma iPresbyterian noma ini babayise khashane kangako iCatholic noma yini ngulapho kuphela labalethwe befika khona ngakho ngiloko kuphela lebakwadiko kodwa akabonge uNkulunkulu labafundi laba bebamathi Jesu ngakho bamthatha bamisa bathatha namaGreek lapho bebathi khona ukuthi kwakuliciniso nemfundi sibili waKristu lowake wathola Kristu uthatha umfuni wamconzisa kuJesu naJesu ubakhomba eCalvary lapho bafela khona kanye naye futhi baphindze batalwe kabusha ohe bakhashane kangako ke Kodwa banumzane sithanda kubona Jesu lo kwakungumbuto besingeke sibone sivumo kholo besingeke siwabone ema Methodist besingeke siyibone iBaptist besingeke sibone noma ngibuphi walaba sifuna kubona Jesu kodwa yini indzaba na ngifanele ngivale nje bazalwane bami lalelisisani manje kuphawula lokumbalwa nje lapha ngaphambi kwekuthi sivale yini na ngifuna ukushayela lokhu ukuthi nikuve manje uma ningakhona Ngichaneke lento phansi. AmaGreek bekafuna kubona Jesu, akazange amthole kuChristmas, akazange amthole kulenye inhlangano, akazange amthole esivumo kolweni lesidzide, akazange abakhombe kulokunjalo. Ngabe nikuthole kahle lokho na? Kodwa wabakhomba esiphambanweni ukuthi bafe, ukuthi bafe. Umfundi sibili uthi ufanele ufe. Ngathi kanjani uma sengifile na uma niconza lonke lelivi ukuthi liliqiniso khona ke livi liqala kuphila kini yebo ke wena uthi kodwa libandla lethu lifundzisa anginandzaba ukuthi libandla leni lifundzisa ini kungiloko lokushiwo iBhayibheli lapho uya khona lelelinye libandla lifundzisa indvo letsite lehlukile kodwa leli iBhayibheli lifundzisa lokufanako naJesu wathi uma nemukela lelivi lelivi leli liyobonakaliswa kini litawenda into lefanako loko lelathi litawukwenta kuwe oh bathi tinsuku temimangaliso setendlulile leli iBhayibheli lathi Jesu unguye itolo naphakathi utokwenta kuhlangana kanjani loko uma Jesu athi loyo lokholwa ngimi noma kuphi noma ngasiphi isikhathi na Marko elishumi nesithupha wathi hambani niye emhlabeni wonke futhi nishumayele livangeli kuko konke lokudaliwe kude kube ngunini kuwo wonke umhlaba lisengakaze ngisho lifike lapho namanje konke lokudaliwe loyo lokholwako abhaphathiswe uyosinziswa loyo longakholwa uyolahlwa nalethi bonakaliso lethi tiyobalandzela labakholwako Nako lapho khona livi liyokwendiwa kukhanya liyothi khanyisa hayi kuthi uma uya embetheni weluswane futhi uthi luswane loluncane lwatalwa lapha kadzeni ngumbhetho yonke tinhlobo tetivumo kholo nemagama lashiwo ngako siyathi Jesu bekathi kuthi yonke leyo ndvo iyobhupha ihlangahlangane yonke kodwa yinye indlo lengakahlangahlangani lo ngumoya loyingcwele oh lomunye wabo uthi watalwa khona lapha sinelibandla lelakhelwe etikwako lomunye wathi utalelwe ngalapha njengokuthi niyathi kuthi dingakhe tipikili labanato singakufakazela tipikili tasekuqaleni letathi sesiphambanweni na lishumi nemfica umfonga munye abambe sipikili Loku sinako haleluya sinako bane mathambo lafile nje alabanye sinawo sinawo lena indzawo latalelwa kuyo lomunye uthi lena indzawo latalelwa kuyo loku kuthi lena indzawo latalelwa kuyo Kwenda mehluko muni na. Naku lapho atalelwa khona enhlitiyweni ya ngesikhathi ngifa watalelwa ekhathi lapha ngatalwa kabusha kuye kabusha nguloko ke banumzane sithandza kubona Jesu kulungile yebo ke yini indzaba na sewulahlekile futhi bantfu sebamlahlile kunjalo kodwa bekalahlekile futhi etiqukwini letinkulu Tikuku tetivumo kholo. Niyakhumbula ngalesinye sikhathi walahleka kubatali bakhe na. Ulahlekile futhi walahleka. Yehla ngaletitalati njengoba kunjalo kulethe insuku letembalwa letendlulile. Bukani tikuku letihlanyako tifuca futhi tiyashovana futhi tinatha futhi tethuka futhi tigceka. Insimbi letincencethako tinsimbi letincencethako. Kristu lahlekile akalahleki bantu bamlahlile bamtholaphi na lapho bamlahla khona ngilapho sitomthola khona kodwa ulahlekile kuthi ivumo kholo tabo nasethicukini tabo ulahlekile Kristu lahlekile esicukini sebusiness sicuku sebusiness sithi sifanele sigubhe ikhisimusi bathi wathi ngalele linye lilanga ngime lapho ngesikhathi umkami nami sime lapho Wathi ngitsengele babe wami cishe ilitha enkantini. Nomunye wathi yebo ke ngitothola ngitokutshela ukuthi ngidomtholela ini baba. Ngitamtholela emakhadi emafohlofohlo. Sitawudlala umdlalo wemakhadi. Niyabona bagubha khisimusi. Labanye bathi nginelikhathoni leligwayi nje lamake. Utomtholela ini wena? Oh nkulunkulu ulahlekile balahlekelwa nguye kukhisimusi bamlahla ngeliphasika logwasha lomncane noma sigcoko lesisha hayi kuvuka hayi kutalwa kwaKristu balahlekelwa nguye kuthi ivumo kholo tabo ngesikhathi benta bonkulunkulu labathathu ngaye bamjuba abe tiqucu futhi benta tithico esikhundleni sekwathi ukuthi ungubani mina nababe wami simunye nalahlekelwa nguye Ulahlekile esitukwini sabo senkolo. Senda kanjani situku senkolo na? Ulahlekile ebandleni lakhe eLaodicea. Libandla lekugcina umnyaka welibandla. Lathi bekangephandle kwelibandla. Angonkotha etama kungena kubona lokujabukisa kakhulu kulolonke iBhayibheli. Kusimo selibandla etinsukini tekugcina ngaphambi kokuthi efike. Akusuwe lomunye umnyaka welibandla lowakwamkhiphela ngephandle. Abawadanga umehluko namunye. Manje uma bathi mbamba emandla eliciniso amoya longcwele, bamkhahlela bamkhipha endzaweni angephandle, angconcotha emnyango. Buka ngime emnyango ngiyangconcotha. Impela bamlahla etiqukwini tabo tekuthengiselana. Balahlekelwa nguye etiqukwini tabo tetenkolo. Kunjalo benda tivumo kholo ngako. Benda emahlelo ngako balahlekelwa ngiko. Basatha li basatha umsimeto esikhundleni seliBhayibheli. Basatha sicuku semicondo yebantu esikhundleni saloko lokwashiwo uNkulunkulu. Bathi faka ligama lakho encwadzini. Chawula nguloko kuphela lofanele ukwende. Upapatiswe uyise indodzana namoya longcwele. Yonke lento ingemanga kunjalo. Ngulapho la sicuku selibandla samlahla khona ngesikhathi bamlahla. Ngani na? Hayi etakhiwe ntabo telibandla. Hayi kukwabo loku lenikubita ngako. Liqembu labo labo lebantu. Kodwa bamlahla ngesikhathi bashiya livi. Uma loko Uma nihlala kimi nelivi lami likini, celani lenikuthandzako, nitophiwa kona, niyokwendelwa uma nihlala kimi nemavi ami ahlala kini, ngoba uNkulunkulu endiwe inyama futhi, niyabona na, nihlala kimi nelivi lami likini, khona ke celani lenikuthandzako niyokwendelwa kona, nguloko ke, kodwa namuhla abahlali, bona namuhla iMethodist, kusasa iBaptist ngebusuku lolandzelayo iPresbyterian, isengake fiki ndzawo kwamanje. Uma livi lami lihlala kini nalivi waba inyama wakha emkhathini wethu. Haleluya. Mina ke tunevili lokho kuliciniso kakhulu. Livi lendiwe enyameni yakho likhuluma ngawe. Emapentecostali amlahla, oh yebo. Bekanaye eminyakeni lembalwa lendlulile. Kodwa bamlahla. Bakwenda kanjani na? Ngekubona kuthi ngubani lobe kangakha sakhiwe lesikhulu kunato tonke. Lobe kangaba nelibandla lelikhulu kunawo onke. Ikwaya lececeshwe kangcono kwendlula konke. Uma kukhona noma yini lengingayithandi, liphimbo leliceceshwe ngalokwecile. Lelitawu kuma futhi lihlabele ungathi bashwila sisu. Loyo babambe umoya baze babe mnyama ebusweni. Abahlabeleli. Benda umsindo nje. Kodwa lengikuthandzako ngilokuhle lokuyifashini lenzala lokuthinta enhlitiyweni iPentecostal umuntu lotelwe kabusha ahlabela enhlitiyweni yabo. Uma bangeke bathwale ishuni ebhakedeni basenawo umoya lapho. Ungawuva utsabula kuwe. Haleluya, ngiyakuthanda lokho. Ngiyakuthanda lokho ngemiphumela. Moya loyingcwele uyakubusisa niyathi ngiyakuthanda lokho. Lokho kungiko sibili nje kimi. Ya, kodwa bamlahla emakwaya lacecishwe kahle nebashumayeli labacecishwe kahle. Ya, oh he, konke tinhlobo tetinwele letiphotsekile. Niyathi futhi bakhothamise inhloko yabo ngalapha. Bathathe sithombe sabo sithwetshulwe futhi oh ya baceceshwe ngalokwenene impela baceceshwe kahle lokho kuceceshwe kahle ikolo letinkulu tasondo sikolwa impela libandla ngalinye litama kwendlula lelinye kusondo sikolwa futhi sondo sikolwa akakhulunywa ngisho ngaye eBhayibhelini lo ngumbhedesho weMethodist ucala kwakubitwa ngesikolwa lesimanikiniki. Wonke umuntu manje uya kusondo sikolwa longeke ahlalele libandla ngoba bathatha lokuthide ngaphandle kwaloko lokwashiwo nguNkulunkulu. Kunjalo, kumbulani angizange ngisho ukuthi ngishumayele noma yini ngaphansi kokuphefumulelwa empilweni yami ngathi ngeka ngibuyisele emuva njengoba ngenda ema-altari ngalele linye lilanga netindvo niyathi intalo yenyoka noma ngupi kwaloko. Ake umuntu lotsite ede futhi akudzilide ngelivi laNkulunkulu. Cha, ngolapho la balahla khona yena sonto sikolwa lomkhulu noma lithende lelikhulu kunawo onke lelikhona. Licembu leligcoka kahle kunawo onke edolobheni. Leyo iPentecost ngani sibe libandla lekucala licembu lelihle kunawo onke edolobheni liya lapho. Emadikoni ashade kathathu noma kane. Lidikoni emabhodini mhlawumbe umelusi naye donke tinhlobo tembetho emabandleni namuhla niyabona na bendani na balahla Jesu yebo ke niyathi lihlelo lethu lingulelikhulu ePentecost emadvotsa ethu angemadvotsa laceceshwe kangcono kakhulu lakhona ekhatsi lapho bangahle babe nguloko kuphela angikuphiki lokho. Loko kuya emasimini nasemasimini esayensi yetenkolo. Kodwa ngifuna kwathi umuntu lowathi Jesu umbonile futhi watalwa kabusha. Nelivi litibonakalisa lona lucobo evini lakhe. Ungalibona alisilo lakhe. Uthi utinikethele yena kulucobo ngalokuphelele kuze kube ngukristu lokhuluma ngaye. Nako lapho khona kunjalo netibonakaliso netimanga kulandzela lelo livi. Ngoba lilivi laNkulunkulu. Kodwa uma livi laNkulunkulu lisho into letsite, naleli cembu lithi, "Oh cha, cha cha, inhlangano yethu itosikhahlela isikhiphe uma sikukholwa lokho." Kona ke sewentile, khona lapho wathi juba yena lucobo, khona lapho ngoloko kuphela. Ungahle usebende ngekutendela into letsite. Ungahle uvethe uhlobo loluthite lelichinga lekukhohlisa, ucabange lokho lokwa noma lolokunye. Kodwa yona mbamba indlo yelucobo ayikho lapho. Yebo mnumzana. Oh impela. Emabandla, emabandla anjinjanisa Kristu nelive netivumokholo. Libandla liseluhlelweni lokunjinjanisa. Oh impela bafuna kunjinjana. Yebo mnumzana. Batohamba futhi bayonjinjanisana. Bafuna luhlelo lokunjinjanisa. Bafuna kunjinjanisa. Loko lokushiwo uNkulunkulu ngaloko lokushiwo lihlelo bafuna kunjinjanisa loko lokushiwo uNkulunkulu nekulandzela umelusi bafuna kunjinjanisa loko lokushiwo uNkulunkulu nekulandzela inhlangano banjinjanise niyathi kutsini bantu yatsenga. Oh, kunethe kutsengiselana lokukhulu lokuqhubekako manje ngulomunye khisimusi into mbumbulu nje lowendiwe sibe nesikhathi lesinengana nje ngitobuya kulesifundo futhi ngalelinye lilanga ngendlula lokunengakhulu ethu lapha kuthi moya loyingcwele unginike kona esikhashaneni lesendlulile niyabona na. Lapho libandla lisantshintshaniswa, libandla liyatsenga abantu bangibo lababitwa ngelibandla. Yebo mnumzane, bantshintshanise, impela bayatsenga futhi bantshintshanise.
They're shopping for what?
Bathenga ini? Libandla lelikhulu kunawo onke. Sicuku lesigcwa kahle kwendlula tonke. Lihlelo lelikhulu kunawo onke.
And the people, I'm going to say something.
Nebantu ngitosho lokuchite. Bantu betama kuthola ngisho nemapentecostal. Besifazane bepentecostal batama kuthola indzawo. Labayo bavumela batendlulele netinto letinente live tikindi tinwele letiphunguliwe pendi batsenga akabusiswe uNkulunkulu ngiPentecostal haleluya ngiwaleli futhi oh umelusi wethu akakholwa niyabona utsengela labo labatobenta baphile kungcola lokwendlula konke uNkulunkulu banesehawu Leli lelitabavumela baphile kungcola futhi kakhulu njengelive loko labangakukhona bathenga indzawo ngendzawo bencaba Kristu loko kungasitila njengako konke kwakufanele kukwenta loko bantu bayathenga bathenga kwaKhisimusi lapho bangathola khona tindali bathi ngeli betindali yebo ke ngiPentecostal nami yebo ke asinayo leyo ndo lenzala lenengcondo lencane Kodwa libhayibheli lisho njalo. Uma angumfundzi weqiniso kaKristu, uyoniholela esiphambanweni. Oh, mina ngethu Branham, ngaphuma futhi ngakhuluma ngetilimi. Loko akusho lutho. Umnyuzi wenta loko ngalelinye lilanga. Yebo mnumzane, loko kwa angaconzi kuhlekisa ngelive lelingcwele laNkuluNkulu. Ngiyakholelwa ekukhulumeni ngetilimi. Kodwa bo devil bakhuluma ngetilimi. Bantu bangakhuluma ngetilimi futhi baphile noma ngiluphi uhlobo lwempilo. Kodwa ngiconze ukuthi lo devil une necopy yayo yonke into uNkuluNkulu layenda. Futhi angakopa yonke into ngaphandle kokutalwa kaKristu kwelugcobo. Futhi angeke akwente lokho. Ngoba ufanele ufe kuqala. Kona ke livi liyakuvusa. Wathi kanjani uma uphila na? Uma lelo livi lonke livi lalo lendiwe inyama kuwe. Yonke into liBhayibheli lelishoko, njalo into lefanako futhi iyafezeka impela nje njengoba akusho. Kulapho ke yebo uma wena uma umoya wakho uvumelana naye ulivi uma umoya wakho uvumelana naloko lakusho. Nemoya utenda ubonakale ngelivi lakhe khona ke uyaphila niyabona na sewucedzile kutsenga ke futhi untshintshanise nako konke lokunye kwako konke sekucedziwe yebo bantu bayatsenga kuthola lapho bangaphila khona umhlaba wonke jikelele emaPentecostal nabo bonke anikwenti yini Pentecostal nihlekise ngalawo maBaptist nePresbyterian libhodo ngeke libite ligedlela ngekuthi lingcolile Kamnu mzana, ka impela, konke kuyafana, ngako bathenga kuthola ukuthi bangaya kuphi esontweni futhi bajoyine inhlangano. Kuthi bangathandwa abantu, bacatshangwa kangcono edolobheni, umphathi dolobha uya ebandleni. Lokhu kuthi beyangaya ebandleni adalwe kabusha. Manje ngisho nje ekuhambeni libandla lelikhulu kunawo onke edolobheni. Ngathi bantu khona namuhla lababe enhlangano lencane enhla lapha emgwaqweni. Libandla lelincane kodwa lalilincane kakhulu. Ngako bathi ngako bethu bantwana bethu batho futhi singakhona kuba ngumcabango longcono kancane. Bathatha incwadi yabo ebandleni linye. Base behlela kulelinye inhlangano lenkulu ngalokutsegqaca futhi ngaphandle kwaloko lona lomunye beka nembukiso wetithombe ekamelweni lelingaphansi futhi bebadlala ibhanko nayo yonke into kanjalo niyathi futhi babe nalemidlalo nalokunye kanjalo ngako bane bantwana babo endasi lapho bebane litafula lesinuka endasi ngaphansi niyabona kude bakhona ukudlala sinuka futhi babe nekokuthi jabulisa netinto letinjalo futhi ngibe neliklasi lasonto sikolwa lesimizuzu lelishumi nelikhefu lelikhofi nelikhefu kude umeluse abheme bosikilide aphume oh yebo kunjalo bengeke ngikusho ngaphandle uma ngathi lebe ngikhuluma ngako kunjalo oh impela niyabona na bayatsenga uma bangachubeka futhi baphile luhlobo lempilo labafuna ukuphila bende noma yini labafuna kuyenda futhi babe solo bethenjiswe kuphila lokuphakathi emva kwaloko bathenga lokho ngiyanitshela uma nifuna kuthenga wotane Calvary loko kuyakucadulula bani kumine lucobo tonotenu futhi nitalwe kabusha kabusha futhi uma nithanda live noma tindwe de live luthando laNkulunkulu alukho ngisho nakini nguloko libhayibheli lakusho kunjalo futhi angikholelwa ebungcweleni akumangalisi ungeke kodwa libhayibheli lathi ngaphandle kwako akukho muntu loyobona uNkulunkulu uNkulunkulu ungcwele uma uNkulunkulu aphila kuwe ungcwele futhi futhi ngitshele ungaphumela kulamaphathi futhi unathe kancane sinatho sekuthi jabulisa na incumbi yamaPentecostal yenda lokho iphuma kulamaphathi futhi ithathe labo besifazane ngephandle lapho futhi ihlale kulethe indzawo lethi futhi wehle utihlubule ngemasudwe kubhukusha futhi ungene ekubhukusheni embikwe bantu ngesikhathi emadoda enu nabo mnakethu nabo dzatse nakanjalo njalo nebantu bePentecostal baphuma ngemasudu ekubhukusha futhi utibita ngelunga lemlobokati na umlobokati waKristu akatendi leto dinto oh uyathenga impela uthola indlela lelula bese ke wethembisa kuphila lokuphakathi emva kwaloku awunalo ngaphandle uma liphila kuwe livi laNkulunkulu lingifakazi lophilako kuthi uyaphila futhi uphila kuye oh he banumzana sithanda kubona Jesu oh hayi lethi vumokholo lethi hayi lethi into lethi bantu labatendako sithanda kubona Jesu kodwa ulahlekile kubo mhm ngani na umzuzwana nje ngani na kungani alahleka kubo na kungani alahlekile ePentecost na kungani alahleka kuMethodist neBaptist na kungani alahlekile kuletoti inhlangano na ngoba bangeke bathathe uhlavu lwabo lakholo baluphonse phansi eCalvary futhi bafe kusivumo kholo sabo futhi batalwe ngelivi konake sigezwe ngemanti elivi amen sibe didalwa letisha kuKristu Jesu netibonakaliso Kristu lathi tamlandzela tiyoba landzela wonke wesifazane utokuta endzaweni yakhe wonke umuntu utokuta endzaweni yakhe umoya waNkulunkulu uyofika endzaweni yawo nelibandla laNkulunkulu lophilako liyobade libala
amen
impela amen yebo mnumzane nguleyo ndlela lokwentiwa ngayo akukho kufa eluhlavini lwabo lakholo bangeke baliyekele lithelo labo bangeke balivumele life uma inhlangano yemaBaptist ingawisa lolo hlavu lweBaptist lwakholo emhlabathini futhi iluvumele lufe uma iMethodist ingaluphonsa phansi luhlavu lwayo lwakholo ekhathi uma iAssemblies of God neligama lePentecostal laJesu nebakamunye nebakamthathu nabo bonke labehlukene libandla laNkulunkulu nabo bonke labanye batawuyisela leyo nhlavu yakholo evini futhi balende life emicabangweni yalo lucobo futhi livumele lelivi lihlale futhi lite ekuphileni bese ke bathi uma ningangikholwa kholwane lemisebenzi lengiyendako mina ngoba ngiyo lefakaza ngami yini lemisebenzi na Jesu wathi lemisebenzi lena lemisebenzi leNkulunkulu langinikete yona ukuthi ngiyende futhi wathi njengoba babe angithumile mina nami ngiyanithuma yona kanye nje lemisebenzi iNkulunkulu layenda yayikuye yamenda yena nababe baba munye nemisebenzi lefanako Jesu layenda namoya loyingcwele wa Jesu kuwe utonenda nende imisebenzi lefanako lemisebenzi lengiyenda kumina naye utoyenda impela ngeke kuvumele umbila bendani na ngemalunga lafile kuphela lafile esonweni nasethiphambe kweni lafile emfundweni lafile etinventelive kubalulekile kubo kungaleso zathu bangakatalwa kabusha kungaleso zathu tibonakaliso tingeke tilandzele ngoba ngani na ngemalunga lafile kuphela afanele umfundisi ufanele abe ne PhD iWLD ngaphambi kokuthi eluse emabandla latside futhi mhlawumbe akatathi inhlavu temagama tekucala ABC hlala njalo ukholwa Kristu uma bekakholwa nguKristu lomunye umfo wangilandzela ngalelelinye lilanga Butsu wathi awubayekeli ngani labo bantu sonke isikhathi uyabathethisa ngendlela labagcoka ngayo letinto labatendako na yebo ke uma ungumprofeti bathi bantu bacabanga ukuthi ungumprofeti ngathi ngiyathi ukuthi bakushito lokho angisuye kodwa ngathi ba bakusho wathi yebo ke uma bakukholwa ukuthi unguye pho ke awubafundisi ngani ukuthi ibona kanjani imibono ukuthi uhambe embikwa nkulunkulu na ngathi uma bangamathi ABC ngito bafundisa kanjani tibalo tabongwaca na uma bangayadi ingulisa bangathi ukuthi kufuna batiphathe njani wathi ukuthi ungabukeka kanjani futhi wende futhi ugcoke futhi uhlonipheke kuthi obafundisa kanjani tindlo tetiprofetho na Jesu wathi uma ningatikholwa tindlo talapha tindlo tasemhlabeni utokhola kanjani ngiyakutshela tindlo tasezulwini na letindlo longade enda wena lucobo yekela kwenda letindlo leti ungeke ngisho wakwenda loko utothithola kanjani tindlo takamoya bantu na akunjalo loko yebo mnumzana bafile kuphela emfundweni yabo banesicuku lesifundisiwe manje ngitovala ngekusho loko lamavi lambalwa nje umlayeto wami wakhisimisi ukuthi ake nginikhombise kusihlwa esiphambanweni amen futhi wena luhlavu lwakholo niwele kuKristu lapho nife futhi lapho ndothola khona kuphila kwakhe evini lakhe njengoba anguye idolo namhlanje phakathi lowo akube ngumlayito wami wakhisimusikini anginikhombi emkhombeni embhedzeni weluswane ebandleni ehlelweni kodwa banumzane sithanda kubona Jesu khona ke ngitonikhomba kuye unikhomba ekufeni kwakhe kungcwatshwa nekuvuka uthi uvumele luhlavu lwakho lwakolo luwele ekhathi lapho uthi uvumele livi lakhe libe ngileliphathekako kuwe uthi nitobona ukuthi unguye idolo namuhla naphakathi banumzane sithanda kubona Jesu unguye idolo namhla naphakathi asikhuleke
Heavenly Father, though the hours sweep along,
Babe lo sezulwini naloku nje emaawa abaleka namoya lo ingcwele uhamba emkhatsini webantu futhi kusasa kufanele kube kukhondwa kwelusuku ukuthi wathumela indodana yakho letelwe yodwa emhlabeni futhi ngitamile kusihlwa kungakhombisi bantu emkhombeni lapho atalelwa khona ngoba beka seluswane ngaleso sikhathi nje Kodwa ngitama kubakhomba inhloso kuloko latalelwa kona kude abe ngumsindisi wabo kude abe ngunkulunkulu wabo inkosi yabo yabo konke kwabo kude bamathi logcwalisa indzawo yonke kude bamathi hayi lowo lowacala eBethlehem kodwa lowo longakaze abe nesicalo lowo longunkulunkulu lophakathi Lengema emhlabeni futhi ithi mina nababe wami simunye ngitama kutiphathisa kwemfundzi lokwendlula konke lengathi go kuthi kwentiwa kanjani ngesikhathi bantu labanhlitiyo tilambile beta kubafundzi lebebacinisile Philip na Andrea baba migisa ebukhoneni benkosi Jesu futhi wabakhomba ekufeni lokwakuta kude bamathi futhi bambone futhi kusihlwa babe ngalokufanako ngibakhomba eCalvary lapho indodana yaNkulunkulu uNkulunkulu abonakaliswe enyameni wathatha simo sesidalwa lesingumuntu futhi wahlala ethabanekele wagucula simo sakhe waba kusuka uNkulunkulu lophakathi enkhathimlweni ngesikhathi lophakathi aba sidalwa lesingumuntu futhi wagcumeka lithende lakhe emkhathini wethu futhi waba ngilomunye wethu kuthi abe ngumhlengi losihlobo semndeni kuthi buyisela empumelelweni yankulunkulu lonemandla lowasidala lapho wafa eCalvary futhi lapho asifanele sife naye njengoba afa indodana yankulunkulu kuthi sibe ngemadodana yankulunkulu sifanele sife nathi futhi akuthi luhlavu lwethu lwakholo luwele emhlabathini kanye naye impilo tethu tife futhi tifihlwe kuye oh waseke uvuka ekufeni kwakhe kuchuba umsebenzi wakhe kuvumela uNkulunkulu wakhe lofanako lobeka kuye alethe kubonakaliswa kwelivi lelibandla kulolu tinsuku tekugcina njengoba ethembisa uNkulunkulu sijabula kakhulu kubona ukuthi ukuqinisekisile konke nalokuncane kwako kukhombisa ukuthi uNkulunkulu uyaligcina livi lakhe insika yemlilo lenkulu isasolo isemkhathini wethu tibonakaliso letinkulu netimanga lathe thembisa tisasolo tendeka oh uNkulunkulu sijabula kakhulu ukuthi kusihlwa ukuthi inhloso leyamletha emhlabeni ukuthi sinelilungelo lekuba namoya wakhe etimpilweni tethu loko kusinika kuphila lokuphakathe livi lakhe lendiwe inyama esidalweni sethu luqobo asitinikele thine luqobo kusihlwa Nkosi sitinikele ngalokuphelele kuyo yonke into yalelive Gute sife etintweni telive futhi sivuke futhi ekuphileni lokusha kuKristu kuqhubeka kulomnyaka lotako uma umnyaka uhlala noma uma ungake ufike lapha Nkosi Jesu kuthi tibe tinsha titsha letinikelwe tankulunkulu letigezwe ngemandi elivi ngengadi futhi kubekwe eceleni kwentelo yeKristu siphe kona Nkosi Sitinikela kuwe egameni la Jesu Kristu. Amen.
Close to thee. Close to thee. Close to thee. Close to thee. All along life's pilgrim journey. Savior.
Asiphakamise tandla tethu netinhlitiyo tethu sisalihlabela. Asikhothamise tinhloko tethu netinhlitiyo tethu futhi silihlabele ngokuthula kodwa kuye manje njengoba nibuke kuye ngqo Uma lokho kubufakazi bakho manje phakamisa isandla sakho uthi ngisondzele kuwe liqiniso Nkosi hayi libandla wena hayi sivumo kholo kodwa wena hayi umkhombe noma umbhedze weluswane wena oNkulunkulu akuthi livi lakho libe kimi kude ngitosondzela kuwe
Pilgrim journey, Savior, let me walk with
you. Manje sisahlabela futhi bamba sandla salomunye umuntu uthi ngitokukhulekela mKristu uma uthatha sandla sabo loko kuthi ngitokukhulekela mKristu ngikhulekele
close to thee Close to thee, close to thee, all along life's pilgrim journey, Savior, me walk.
manje njengoba nisakhothamise tinhloko tenu
in a manger long ago I know it's really so a babe was born to save men from their sins John saw him on the shore the lamb forevermore Oh, Christ, the crucified of Calvary,
Hallelujah.
Close to thee,
close to thee. All along lies pilgrim journey, Isn't he wonderful?
Niyamthanda na. Akamangalisi na.
The lame was made to walk. The dumb was made to talk. That power was spoken with love upon the sea.
Hallelujah.
The blind was made to see. I know it could only be.
Hallelujah.
The mercy of that man of Galilee. Now, close to thee, close to thee, all along lies pilgrim journey, Savior, let me walk away.
Buti, sifiso senu kusifa na. Kanini amen uma kunjalo
oh
kumangalisa njani pho
all along life's pilgrim journey we're pilgrims savior me walk with God bless you.
Nkulunkulu anibusise. Hayi empeleni lo Christmas lo muhle. Kodwa tibusiso ta Nkulunkulu ta Christmas tibe sethi kwenu. Kwangathi Christu wase Calvary angakufihla kuye lucobo. Akubeke ingubo. Akusongele kakhulu futhi akufake evini lakhe lize livi lakhe lendiwe inyama kuwe. Ngumkhuleko wami Nkulunkulu akubusise. Umfundisi manje mina ke tunevile.